Blog Talk Radio.
Numukamba tutamari zimisakura ndi rwabisa ryo kerekana nyigimba numuhungu wa Rensi uhorira nyarwanda mbambura imana mbyutse ubukombe ni impamo y'Imana ndabarahira.
Ivugire Washington DC turi kuwa kane ni tariki ya 15 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'2022 muri kumana nyese aje ndayizeye nkabanzanya na Dr. Charles Kambanda tubashire mwese rero mutwandikira mutubaza kurimo kubera muri Kangondo ni muri urwo rwego rero twifuje yuko kugira ngo mutegereze ku masaha ya ninzoro twaza kano kanya kwa benshi mwakomeje kutwandikira. Dr. Kambanda mwamunyumva?
Ndamwumva bwana Salije. Mukomere.
Komera cyane Professor Charles Kambanda tugwaye ikaze kuri Radita Huka. Mwabanza mugasuza abatwumva mbere yuko twinjira kuri inkuru ibabaje abanyarwanda benshi barimo kwifuza yuko twaganiraho.
Murakoze bwana Salije kuba mwantumiye kugira ngo tuganire kuri iki kibazo. ni ikibazo gikomereye abanyarwanda benshi ndakeka ko imiryango myinshi mu Rwanda ifite aho ihuriye n'iki kibazo niba atari abavandimwe bari babo bari muri ako gace ni abantu bakoreraga ubucuruzi n'ibindi byose urabyumva ko ni ibintu bibabaza cyane biri kuba mu gihugu bityo numva ndishimiye kuba mwantumiye kugira ngo tugire icyo tuganira kuri icyo kibazo
Professor Kambanda mu busesenguzi bwawe usanzwe ukora kuri politiki y'u Rwanda ariko bigeze ku rugomo RPF inkotanyi ikorera abanyarwanda nturya iminwa ugaragaza ikibazo kandi wamye uvuga yuko FPR itazahinduka twari tumaze iminsi dukurikirana ibiganiro birimo kubera muri Kangondo na Kibiraro cyangwa harabite muri Baryahe ni ibiganiro bimaze iminsi tubona tumaze iminsi tubigaruka no kuri Adita ukatugaragaza yuko ubutegetsi nta n'isoni bugira nta n'ikimwaro bwakagira kubona ibyo bamaze iminsi bavuga batangiye kubishyira mu bikorwa bakoresheje inzego z'umutekano amajwi urimo urayumva cyangwa audio ubuhamya ku maradiyo urabwumva ni ibintu bibabaje cyane bitewe n'uko bamwe mu banyarwanda batuye bavuga bati muje mukadupima mukareba uko dutekereza uko dutege mwasanga turi abarwayi kuba abanyarwanda bavuga bati ibintu birimo gukorerwa hano biradushyira muri etape y'uko turi abarwayi biradushyira muri kondisiyo y'uko bitugiraho ingaruka mu buzima bw'umuntu tumaze iminsi tugaruka ku mubare w'abanyarwanda munini bavuga ko bahahamutse cyangwa bifite indwara zo mu mutwe bitewe n'amateka ariko n'iki gikorwa hari abagereranya nk'aho FPR yaba irimo gusonga abanyarwanda bifitiye n'akababaro k'amateka noneho ikabasubiza muri ibi bihe byo kubasenyeraho amazu kubahutaza kubahungeta hari umuturage twashika amavuze ati muzamenye yuko iyi leta ariyo yateguye jenoside muri Kangondo cy'Abanyahe wowe ubyakira ute nk'umusesenguzi Dr. Kambanda ukaba n'umunyamategeko
murakoze cyane muri leta y'igitugu buri muntu uyikorera cyangwa leta yose egombye guhinduka igasa neza n'umunyagitugu n'imyitwarire y'umunyagitugu kubera ko iyo witwaye mu buryo butandukanye n'umunyagitugu ntabwo bitinda umunyagitugu arakubona agakubonamo ikibazo kubera ko utari umwe muri bo ni ukuvuga ngo buri muntu agombye guhinduka karakita ye ikaba iy'umunyagitugu aho abanyagitugu bageze ku rwego rwa Kagame bariya banero bariya bahitira no kuba abigenzi numvise ko no mu Rwanda bageze kugira umwami uwo musazi ndakeka ko nabyo no kuba byari bimeze icyo gihe nta gitangaza kirimo kuba turi kubona ibi bintu bikorwa sasa hivi ahubwo njyewe gitangaza ikintu kimbabaza cyane n'abanyarwanda tubwira ko amahano yose yabaye mu Rwanda ya vuba harimo na 94 feri yabigizemo uruhare rukomeye cyane rushobora kuba runaruta n'izindi gurupu zose zari zifite ibirwanisho amahano ndabivuga buri gihe nzabisubiramo kandi amateka azambera umugabo amahano yo muri 94 yakozwe na RPF kimwe hamwe na bari aba groupe ziya zentera hamwe n'izindi groupe zose zari zifite ibirwanisho Kagame FPR yishe abahutu abatutsi abatwa yabakimbaguye muri 94 batazaba beshe ni nayo mpamvu na nyuma yawo kugeza ubu Kagame aracyakomeza gukimbagura abanyarwanda abahutu abatutsi abatwa n'abaforeners abanyamahanga kandi ikintu kiri interesting cyane arabakimbagura mu buryo bwa bundi bakimbaguye abantu muri 94 ebikoresho ni kimwe oburi abikora ni kimwe ariko abantu bagahakana bavuga ngo FP ntabwo yakoze buriya wicanye ibi bintu birambabaza cyane kandi bamwe babivuga baranabibonye barabizi ariko bakanga ngo bumva ko tubivuze ngo noguwe mu kiro bwoko ngo bwacu ngo twewe mwebwe bande njewe abantu bakore ibyaha nshaka kubavuga mu mazina apana mu bwoko bwabo sasa hivi sasa situasiyo tulimo ntabetandukanye na biriya bintu byose mu isi y'amateka abantu banyuzemo difference nuko sasa hivi barabikora batavuze ngo bigukura n'intera hamwe ntawo bafite umuntu wabyitirira ukuntu banika abantu ku mugaragaro ukuntu bafumbiye tera abantu ibyuma ukuntu bashonga ibiti ukuntu ibyo ni byo byakoreje muri 94 kandi aba bagabo barabikoze abo bakabera mureba sasa hivi bakagama aba bantu bose nibo babikoraga no muri 94
bakabera iyo uvuga kabera ushaka kuvuga spokesperson wa polisi y'igihugu cy'u Rwanda
uriya Denis uri muri iyo nini rega nayo mpamvu
uravuga umushoramari urimo gushaka gutwara buriya butaka Denis Karera
Karera, so abantu nishano abanyarwanda bagushije ariko noneho ikintu kiri annoy no costa sa I mean bila bitayson kan haba zavuga ngo ni hiramwe ziri kubikora ibi byaha bari gukora bifite zina ni cyaha cyitwa crimes against humanity bari gukora icyaha cyitwa crimes against humanity mbere ya makamera mu maso y'abantu y'abaturage buriya crimes ibikorwa byitwa crimes against humanity ni binshi kandi nawe bisabwa kuba ngo bikorwe mu ntambara uretse ko ubu sasa bari mu ntambara nyine ibikorwa byose bikozwe systematically bikozwe kuri scale inene kandi bikozwe biteguwe n'abantu bafite ubuyobozi ibikorwa reka mvugemo bimwe na bimwe turi kubona hari abari gukorera abaturage kuforusa ngaba transfer y'abantu benshi ukaforusinga kubavana au baba ubajyana muri uncertainty ubafate uko wishakiye ukoresheje ngufu icyo ni icyaha cyitwa crimes against humanity hari kubuza abantu kwambura abantu physical liberty yabo mukabasarawuniga mukababuza kugenda kwinjira cyangwa gusohoka hagamije iki of course uhabona ko no kwambura no violating fundamental rules za international law ufata ku ngufu baranabafatiye yo ku ngufu kugira ngo bavemo babakere ubwoba kubabuza kuriya kunywa kubakatira umuriro kubakatira amazi kubafungira amarembo ibyo byose ni ibyaha byitwa crimes against humanity bihanwa n'amategeko ejo bundi aba bantu bavuye nibazava ku buyobozi abantu nibategure ibimenyetso wenda hazaba urukiko ruzaba rushinzwe kuburanisha ibisimba esperi cyangwa Kagame na esperi ye ni ibisimba bitagombaga kubaho ni ibisimba bitagombaga kuvuka
no mushobora kufata abantu kuri yango omwifurize kubaho ntabwo yabagombaga kubaho wane bazane mpamvu aba mama babo batavanye mwenda zabo kugira ngo iyo babavana mwenda imvanda zabo zikavamo abantu benshi bari ko bafite amahoro nta muntu ushobora gufata abantu kuriya ngo tumuwe amashe ibyo ni ibisimba bitagombaga kuvuka in the first place abantu batafite umutima of course hari ikibazo nk'igihugu tugombe kuganiraho u Rwanda ni igihugu gitoya ni igihugu wavuga ati you know nta kuntu haramutse ibintu bidahindutse hakaba politiki nziza yo gutuza abantu nta kuntu abanyarwanda bashobora kuzabamo mu Rwanda hariya kubera populasiyo iri kuzamuka kandi iranakenewe uretse ko Kagame we abakona abakona ngo bareme kubyara ariko abe nta babakona nawe yarabyaye n'umukobwa we arabyara emekane babitemekane arabyara buri mwaka sitayiro y'urukwavu kuki we atamubuza kubyara so we are saying hari ikibazo ko u Rwanda n'igihugu gitoya population irazamuka kandi irakenewe kubera dukeneye economic growth mu gihugu tukeneye isoko kubera sasa hivi uko ibihugu biri kudivopa muri politiki ya development ku isi hose buri gihugu kiri kudivopa gisingiye ku bushobozi bwacyo ku bantu bacyo iyo mudafite isoko rihagije na resources zihagije nta mushobora kusurvivinga bityo rero muri icyo gihe tugezemo populasiyo cyangwa population nene irakenewe cyane u Rwanda rurayikeneye ariko igihugu ni gitoya kandi hakenewe abantu benshi kugira ngo rugire isoko rikomeye ni ukuvuga ngo hagombye gushyiraho politiki igamije guha abantu ubushobozi kugira ngo uko abantu biyongera na kalite y'ubuzima bwabo ebe nziza kwalite y'abanyarwanda ntabwo yakagombye kuba ikibazo ahubwo yakagombye kuba umugisha kugira ngo igihugu kigire isoko rikomeye ariko wikaga abibona mu buryo bugoramye wikaga yahisemo nyine kudaha abanyarwanda agaciro we akereba n'urubyaro rwe n'abazungu bakorana mu kwiba aho niho agarukira isi ye naho iri abanyarwanda cyangwa igihugu bitwa ko ayo ari abereye perezida ntacyo bivuze mu maso ya Kagame abanyarwanda ni nka abacyakara ba Kagame akoresha gusa kugira ngo abone inguzanyo kugira ngo abone amadeni cyangwa abone impano ahasigaye akeryosha nyine n'urubyaro rwe ejo nikibabaje nuko n'aba bantu bakoresha mu ibi byaha bazabibazwa na nyuma ya Kagame nabo abahemba ubusa reba nk'aho abadepite awe ahemba miliyongo na utegereje umugabo w'umudepite bakamwemba miliyo imwe kandi bagakuramo n'imisoro yawe kandi bakamuhuza mu madeni y'imodoka za Kagame abahemba ubusa bagaturika amagambo bazabazwa ejo wundi we kaga n'umuryango we bakiryohera nyine bakabaho bishimye abagaragu bakirwa mu byondo kandi bakoreshwa mu byaha bazabazwa ejo Kagame avuyeho so Kagame yahisemo gushyiraho ekonome yo kwambura ekonome kunyunyuza abaturage kubambura ubushobozi bwose ekonomi sosiyare e politike kugira ngo babe ubusa abategeke igihe cyose yishakiye narangiza azarihe urubyaro rwe cyangwa abanyarwanda bahinduka ubusa bapfuye n'amavunja hamwe ufite amafaranga iyo niyo target ya Kagame nayo mpamvu ubona n'abantu bari bafite udufaranga agira tubambura gahoro gahoro progressively hazasigarana igihugu cyose kigiye gusigaramo cyomoro cyangwa abahungu ba Kagame umukobwa wa Kagame n'umugabo we n'abantu bakiye Kagame yishakiye bamukorera ahasigaye igihugu bahinduka amavunja no kuba meze no ariko kubajyana so iyo politiki yo kwambura ubushobozi abanyarwanda ubushobozi economic politiki e sociale niyo nyirakayazana y'ikibazo cya hariya cya Kangondo Kagame ashaka kubambura abihindura umutungo we noneho abandi abirukani ati mugende icyo ni ikibazo gikomeye cyane abantu bagombye gutekerezaho ese Kagame ashobora guhindura politiki ku buryo Kigali ya divopa atambuye atabaye kwambura abaturage utwabo gakondo yabo birashoboka mu gisubizo cya Kagame ntabwo bishoboka kubera ko nta na munyarwanda n'umwe ugombye gutunga agatunganirwa ibintu byose Kagame abibonamo abanyarwanda bari weekend badafite ubushobozi buri munsi bagenda bamanuka mu cyobo cy'ubukene noneho we politiki ye yo kugira power absolute power ezamuka uko abaturage bakena kaga we yumva ko abazamuye amahirwe yo kugumana ubutegetsi akanazabuha urubyaro rwe cyangwa umugore we ariko ubundi uko njyewe mbibona birashoboka cyane kudivopa umujyi wa Kigali n'iyindi mijyi yo mu Rwanda harimo n'abo bantu muri gakondo yabo birashoboka byabaho gute tushobora kudivopinga Kigali n'iyindi mijyi abantu bakirukanye abantu muri gakondo yabo njyewe igisubizo cyanjye ni yego ariko n'umuntu ugomba kwisunga politiki yo guha abantu ubushobozi apana kubambura ubushobozi abantu bahawe ubushobozi bagira uburenganzira ku mitungo yabo noneho tudivopinge Kigali mu buryo muri politiki ya cooperative development modo abaturage ba Kangondo tukavuga ruti niba ahantu ni heza tushobora kuhashyira business Kigali igasa neza kandi nako bigombye kugenda abaturage mubashyire muri cooperative ahantu hahinduke cooperative civi abantu buri muntu urimo hariya mu badividinga mvuga ati iyo ni street yitwa tuvuge street yitwa Kambanda street egizwe mbere yuko tukata mu street yari igizwe n'abantu bakurikira n'abantu nka 20 tuvuge emiryango cyangwa 40 street yemwe muri iyo kanga none tukavuga tuti umushoramari ashakubakamo amazu angana gutya na gutya tukamubwira ati ntabwo ushobora kubakamo amazu ari munsi ya nevo eshanu bitari munsi ya 5 noneho babantu bafitemo amazu bagahinduka bashia holders ikaba company abo bantu noneho bagatanga ubutaka bwabo ku mucuruzi runaka no mucuruzi adatanze nefaranga narimwe ryo kugura ubutaka none waba abantu bagahinduka bashareholders bitewe na metero bari bafite hasi kuri ground none wosange ko ahantu hari nka amazu tuvuge 40 y'abanyahe mu bubase kigorofa kimwe kifite nka 10 kizamutse nk'icumi ariko nka amagorofa atatu kuri 10 cyangwa 4 ni yabari abantu bari muri gakondo ayandi akaba ayomu omuwadi bopinze aba bantu eyo kampa eyo gorofa ekaba managed na company eri independent kuburyo aba bantu muri kwerukana sasa hivi aho kunyango baberukane muzajemba babona amafaranga buri kwezi kuri amazu yabo cyangwa se bayabemu niba nicyo bashaka ejo gihe oshobora kudivopinga ninako cities za divopinze ahandi ebyemiyemiji tubona ekomeye nuko yadivopinze ntabwo ushobora kudivopinga wirukanamo abantu ntabwo bishoboka ni nayo mpamvu banakubwira ngo abo birukanye abaturage bakawubaka nawo bafitemo abantu bari muri aya mazu barenze kuri 14 ku ijana occupancy rate kubera iki nta mushoramari ozaza kubaka iki kintu agacyubaka kihagarara ariko kidafite abaturage bari hafi yacyo ngo kibone business ntabishoboka nushaka kubaka amacumbi yo kubamo nushaka kubaka amahoteli niba abantu gakondo abantu mu gihugu bari gupfa amavunja uzabona abatouristi bakeya kujya muri izo za hoteli zawe kandi uzaba uri gucungira ku bantu bava hanze gusa ariko uhaye abantu ubushobozi kubaka n'izo za hoteli umuntu ashobora kuva na famiye ye Nyanza akavuga ati reka nanjye njye mu mujyi nanjye ndyoherwe ndari no muri hoteli na famiye yanjye icyo twita local tourism nta gihugu gishobora kudivopinga tourism kidafite local tourist nta gihugu gishobora kudivopinga tourism mu gihugu ngekuza ni amafaranga odafite abantu bo mu gihugu baba tourist nta bushoboka kandi igihugu cy'amavunja n'abatouristi bava hanze ntabashobora kukigana nta muntu ushaka kuza kuspendinga holiday ye mu gihugu aho anyuze hose yumva emiborogo ntabishoboka tugombye kudivopinga abantu bazasimbura Kagame kubera njyewe Kagame mbonaiwe ntabashobora guhindura iriya politiki bagombye kwiga ukuntu bakora politike eha abantu ubushobozi abantu bakaguma ku butaka bwabo ubutaka bukaba divope ariko noneho abantu bahatuye bafite jambo bafitemo nabo shares bwana shares ibintu mubwira ntabwo ari ibintu byo guhimba njyewe nabikoze Uganda hari ahantu nubase amacumbi amazu ageze apartment ageze kuri 30 amazu ya pro ya itazi ariko afite apartment ageze kuri 30 omugabo washakaga kuma kunguza ubutaka naramubwiye ati wowe muzeyi ushaka kungura wa mafaranga y'ubutaka ariko ugiye gupfa ubukene aya mafaranga umunsi nzayaguha uzayanywera abana bayakwibe kandi tukoze company ukaba shareholder muri iyo company nanjye nkaba shareholder none tukumvikana ko iyo nyubako nzubaka njyewe izaba managed na company itari yanjye itari yawe bazajya badukatira cheque ibintu warabikoze umusaza we yari yanze namwe ari muzeyi ahantu uvuga ngo ugiye kujya mu cyaro ariko no mu cyaro bazagusanga wowe guma hano njewe amafaranga nakaguhaye kubaka kugura wo butaka nyagumane ahobo nubake ezenzu vuba vuba bitarenze myaka ibiri none wotangire kwinjiza amafaranga twembi umusaza arabyemeye twakoze company ekabari registered ariko ndakuwira yarapfuye unfortunate jobonia muri December yarapfuye ariko njewe namwiye ati etegeko lya mbere ogombye gusiga last week buri gihe tugombye kwa tufite last week ntabwo nshaka ko ejo bundi uzafa cyangwa njyewe mpe none we bintu bigende bigabanywe hakurikiza amategeko ya leta tugombye kugabanya ibintu tushingiye kuri last week yawe cyangwa ne yanjye bikamenyekana umugabo yapfuye nyine se azize azihaye abana be ariko business irakora neza ubutaka Uganda burahenze cyane njyewe amafaranga nari gukoresha mu kugura ubutaka nayashyize muri investment so ibi bintu iyo modo niyo gusa dushobora gukoresha mukadevelopinga umujyi abantu bawurimo kandi abantu bakabenefitinga ariko Bwana Kagame ibyo murimo kwambura abaturage muzahora muhomba kandi muzakora ibyaha bizababazwa na nyuma kandi iyo imitungo muri kubaka muri ayo mazu azafatirwa kwishyura abantu mukuri gukorera ibyaha abantu bo muri banyahe sasa hivi nabagire nama mufate za evidence zose zishoboka imenyetso byose bishoboka mubibike ahantu kure Kagame navaho muzamurega kandi nemu murega eye mitungo yubase mu bintu byanyu n'ahandi hose ezagurishwa ezafatirwa ehinduke emitungo yanyu so iyo niyo nini ndi gutanga none uwo tuli twibaze ikindi kibazo gikomeye cyane numvise ariko u Rwanda disi rurambabaza numvise mukuru arinda avuga amategeko kugira ngo ariko yarize amategeko cyangwa n'ibintu yagwiriye biteye isoni kuba umuntu bivugwa ko ngo yize amategeko atazi na concept ya eminent domain icyo twita kubona ubutaka leta gufata ubutaka to acquire kubona ubutaka kubera public use omugabo ntabyazi yabisobanuye ngo ariko ngo ni principe iri muri constitution ngo ariko none uhari amategeko yakozwe nga aya mategeko avuga ibinyibizi cyupi kwanza iyo concept ya eminent domain tanabo mu mategeko n'ukuyetiza tuyetiza muri siyansi politike n'ukusoma ibintu babisama batanabizi yo ngiye kwigisha constitutional law ndabanza kwigisha Montesquieu kubera u Rwanda uburyo bwa constitution bafite ugombye kubanza kwiga Montesquieu ukayigisha ukabanza kuyimenya uyu mugabo ntanabazi nawo iki kintu gitu cha eminent domain harakizi kana nabazi ko amategeko y'u Rwanda bafashe muri ya constitution ntabwo yemerera ko ufata etegeko riri munisipal yo hasi ku interpreting constitution ntabwo bishoboka abadepite ntabwo bakora amategeko tukoresha mu interpreting constitution ntabwo bishoboka kubera constitution y'u Rwanda rwitwa constitutional supremacy jurisdiction ntabwo ruri parliamentary supremacy uyo mukuru arinda ashobora kuba yageze kwiga amategeko yize amategeko u Rwanda rukiri parliamentary supremacy ntabwo yageze
yagiye kwiga amategeko mu myaka za 90 urumva rero
birumvikana nabazi na constitution ari kuvugiramo ngo ariko ngo twisunga reka ngwigishe bwana mukuru arinda icyo bivuze concept ya eminent domain engufu za state kubona cyangwa tukakwaya cyangwa kwakira ubutaka muri for public use bituruka kuri concept ya sovereign. Nuvuga ngo kabone n'ubu abamu dafite constitution evuga iriya provision ya umutungo ne privé ngo ntabwo ushobora kuva kuwukinisha. Ntabwo bisaba iyo ingingo muri constitution kugira ngo habeho public domain, eminent public domain. Vuga ko ni function ya sovereignty. Sovereign muri Montesquieu. Montesquieu niwe wazanye concept ya constitution iyo obuli wa constitution yo Rwanda rufite ni Montesquieu na John Locke babizanye kandi nabo bayizene nabo yovuze constitutional supremacy constitution nk'iyo Rwanda obuli kuvuga Montesquieu na John Locke ubwo bibanza kupinya politiki au filosofia yabo ya mategeko. Sasa kuba sovereign bivuze ko urebera sovereign no kuvuga ngo kurebera sovereign bivuze guhagarara hejuru y'abandi bose y'abantu bose n'ibintu byose ukahagarara hejuru none uwo sovereign abahagaze hejuru y'abantu bose n'ibintu byose arebera inyungu za buri muntu wese n'ibintu byose iyo sovereign arebye cyangwa sovereignty cyangwa sovereign arebye ko hana hantu hakenewe umuhanda kandi nta handi twawushyira ntabareba gusa ngo harakenewe arareba abahatuye abaturage cya mbere na mbere akibaza ati eske umuhanda n'aba baturage ibi bintu twabuza dute Montesquieu akakubwira ngo sovereign ahita anyuze mu bakozi be bakoze government icyo gihe igihe habaye iyo need aragenda muri bariya baturage akababwira ati ariko bavandimwe hano hari ikintu cya public use kandi bo bakoresha neza ngo nyungu rusange erezambo nyungu rusange nayo ni ambiguous. The concept ni public use apane nyungu rusange public use public use amategeko arahari hari case law zagiye zisobanura ikintu kitwa public use. Public use tureba imihanda tureba ibitaro tureba amashuri tureba supply y'amazi tureba military cyangwa institutions za nka military tuvuge ati akagasozi twatewe cyangwa ushobora guterwa akagasozi karekare karakenewe kugira ngo dushyireho imbunda za cyangwa ibintu byose bizatage bya security. Noneho kubera sovereign we areba ntabareba inyungu z'uruhande rumwe kugira ngo sovereign agusabe ubutaka bwawe cyangwa ahantu wawe agombe kuguha fair value ya property yawe. So nubwo ngo sovereign afite uburenganzira bwa eminent domain bwo kwaka bwo gusaba abaturage ubutaka bwabo icyo twita eminent domain ariko noneho ibyo bijyana na obligation yo kwishyura abaturage agaciro n'ubundi bakabonye iyo bagurisha ku isoko riri private. Ni nayo mpamvu mu bindi bihugu abaturage aho barishimira cyane iyo leta igiye gufata ubutaka bwabo kubera ko ubundi leta itanga amafaranga kubera ni sovereign itanga amafaranga menshi no kurusha market value ya property yawe. Eje kintu bazanye ngo turakuvana hano tukakujyana aho dushaka tabari tabari compensation. No compensation muri legal philosophy ya eminent domain tabo haringo ndakujyana kuvana hano kujyane hano gute ese tabafite uburenganzira bwe bwo kwitamo aho aba kandi itegeko ndamwemera kuba ahantu hose ashaka kireka aho abuzwe n'amategeko none uwo mutu agera kubwira ati yewe nebo umvana hano okay eminent domain ntabo bireba aho nzajya obure engufu za state zokwa kwa yalinga property y'omuturage ntabo ziha state oburenganzira bw'okubwira omuturage awo agombye kugenda bamaze kumukompensatinga. No way kubera icyo gihe obumwambuye fundamental right ye y'okuyitamu awo aba awo agombye kujya. So oburenganzira bw'okuakwayalinga property ntabo buha engufu leta guyitamu awo bakujyana bakuvanye awo ni no. Eminent domain ntabo eha leta engufu z'okugenera omuntu bwamaze kumvikana ku butaka bwe awo agombye kujya. Si no omuntu waba umwambuye uburenganzira bwe bw'okumuvinga bw'okuba mu gihugu ahantu hose ayisemo. Nta muntu ushobora kuba ahantu ku gahato kereka umuntu bafunze kandi umuntu ufunga nabyo bifite amategeko yabyo abireba. Niba ujyanye umuntu ku gahato kuba hariya mubajyana ku gahato mba mujyanye muri prison kandi no muri mu mategeko itegeko litwa gufunga cyangwa to arrest cyangwa kuhagarika iyo leta egutegese kuba ahantu wowe udashaka ikakubuza kuhava cyangwa ikakuforsinga kuhajya icyo gihe baba gufunze nicyo cyitwa gufungwa mu mategeko. Gufungwa ntabafungira muri prison gusa, iyo umukozi wa leta mukuru agufashe akagushyira ahantu kabona obo yagushyira muri hoteli ariko utabishaka oba ufunzwe. Icyo nicyo cyitwa gufunga. So kujyana abantu mu busanga sinzi hehe babajyana ku gahato icyo cyitwa gufunga. Nta kindi nta rindi zina no gufunga mu gihe kubafungirayo kandi leta kugira ngo ifunge umuntu hari amategeko nabyo abigena. So icyo tureba mu gihe leta y'exercise nzeri ya right yayo ya eminent domain tureba ze ibintu bibiri. Ikintu cya mbere SK ibintu bigiye gukorwa ni public use. Public use ibintu bikoreshwa na public muri rusange, ibintu bikoreshwa na public general public niba ni yes. Echa kabiri tureba ni SK habaye fair compensation, fair market value ya property. Yo ile bintu bibiri otabisubije ngo ni yego eminent domain ntabibaho, haba habayeho kwiba. Ibyo ni ukwiba. So kandi ibi nuvuga bikwiye bigisha muri ni constitutional law ese kumva ile atuweze kwadanazi na constitution yavuga urabona muri mu mategeko ya parliamentary supremacy cyangwa bila bya babiligi ibintu bimeze za ibihugu byinshi biba muri Europe bikoresha parliamentary supremacy. Mu bihugu bya parliamentary supremacy je crois ko nabyo nayo amategeko yize mu Rwanda ntabwo yize nyuma ntabwo yageze kwewugura hari ibintu bidashoboka kuba applique muri constitution ya conscience primacy. For example, cyangwa reka ndivo pingivo mu bundi buryo tuvuze ko yo habaye ikintu kitwa eminent domain tulareba ebintu bibiri esike ekintu kigiye kuwakolera kuwakolerwa ni public use ni ikintu kizakoreshwa na public muri rusange niba igisubizo ni yego twajya ku kindi kibazo cya kabiri esike habaye fair market value ya property agaciro ku isoko katanzwe na leta ku muntu bashaka kwimura niba ni yego noneho urukiko rurakora dakoro niba atari yego kuri kimwe noneho urukiko rurabyanga ati ibi bintu ntabwo byuzuze element za eminent domain sono vuego iyo leta ari exception iyo leta egiye gukorera ahantu egikorwa n'ubundi gikorwa n'abandi bacuruzi leta kirazira ko yitwaza eminent domain buri uburenganzira bwa sovereign kubera icyo gihe leta eberi gukora nk'umucuruzi wese ebebaye like any private person iyo leta igiye gukora igikorwa cy'ubucuruzi ahantu leta tuyifata nk'umucuruzi usanzwe bityo rero ntabe ifite uburenganzira bwa eminent domain kubera eminent domain ni uburyo bwa sovereign kuproteja abantu bose hamwe ariko hari igihe leta ijya mu bucuruzi cyangwa ikore ibintu n'ubundi bikorwa n'abacuruzi bandi cyangwa byagakozwe n'abacuruzi bandi icyo gihe leta ntabwo yemerewe to evoke ubu burenganzira bwa sovereign bwitwa eminent domain kubera ebebaye umuntu privé icyo twita bihuye nanone neriya kandi dukoresha state act vis-a-vis private act ebikorwa bya leta biba byari ebikorwa bya leta cyangwa se ebikorwa bya leta biba byari ebikorwa privé iyo analizi umuntu wize amategeko barabiya byarwarinda abahatisha ariko mana yanjye dufite ibibazo mu Rwanda by'abantu bavuga ko bize amategeko ariko batayazi kandi bakambara amakaravati ukamusanga yiye kubise mu gikoti ukavuga buzi yo icyuka gusa bavuga ibintu batazi njyewe ndabasaba abanyarwanda bakore kubyakabaye bagende biga amategeko ajyanye na constitution y'u Rwanda bareke kuba babushombe mu bintu bavuga ibi bintu barabaseka ibi Rwanda yavuze ibi Rwanda yavuze bishobora gukorwa muri mu gihugu kifite constitution ya kifite amategeko ya parliamentary supremacy cyangwa bikora mu gihugu gifite constitutional supremacy law ntabwo bishoboka sonone yo leta igiye mu bikorwa n'abacuruzi bandi ntabwo ifite uburenganzira bwo gukoresha eriya eminent domain cyangwa icyo twita condemning land cyangwa icyo ekitwa government appropriation of property leta ku appropriating anuvanga leta kuvana property mu baturage mu maboko y'umuturage ekajyana property iyo leta igiye gukorera ahantu ikintu n'ubundi gikorwa n'abacuruzi bandi cyangwa cyahagombye kuba gikorwa n'abacuruzi bandi icyo gihe leta ibibaye umucuruzi ntabwo igira uburenganzira bwo kwevokinga iyo eminent domain ntabwo bishoboka so twebuke ejo bundi mwabonye abantu bari abantu bo muri uri umukozi wa Kagame oyoboye Social Security Fund yarababwiye oriya nini
Regis something
yes
kandi ufite muri dosiye ya gasana
Elias na re wararibonye nanjye nararibonye ngo nawe
nagabuhamya uzashinja uzagaragaza
ufite muri dosiye ya gasana n'umutanga buhamya Elias is very interesting anyhow ntabari bibatuzanye sasa Regis yarababwiye ngo Social Security yimu y'abantu icyo bita ngo kugura ubutaka yimu y'abantu emyaka 10 eshize ngo yeteganyiriza igiciro kigera kizamuka ngo nibazabona investor eri ubutaka barabwe babushize ku ruhande kugira ngo investor azaze bakorane business kanabo bazi n'icyo bagiye kuwakorera kandi kugira ngo ubundi mu gihugu kigira ku mategeko kugira ngo urukiko rwemere ko koko ibigiye kuwakorwa biri private any public use mugombye ku specifying ibigiye kuwakorerwa ati hano tugiye kubaka ebitaro afane ebitaro prive ebitaro bya leta au abantu bazajya bivuza bose ntabwo ushobora kuvuga ngo inyungu rusange utavuza nta nyungu rusange zibaho ugombye kuvuga ati tugiye kubaka umuhanda tugiye kubaka sitasiyo y'amazi tugiye kubaka umuyoboro w'amazi tugiye kubaka umuyoboro w'amashanyarazi apana ibintu biri abstract itegeko riravuga kubera ko bari abagabo ba Montesquieu bakoze filozofi ya constitution n'abahanga cyane bari bazi neza ko hazavayo abantu n'aba Kagame bakaza bakoresha ibintu biri abstract no muri constitutional law yo leta yimvokinze ubu burenganzira bwa sovereign bwa eminent domain ntabivuga gusa ngo tuzijye kwakorera public use activity no bagombye kukivuga specifically mu nkiko zisanzwe mu bihugu biri serious urukiko runasaba abatechnicians ba leta kuzana ibimenyetso bigaragaza ko bagiye kwakorera icyo kintu ariko Regis yarababwiye ngo twambuye abantu ubutaka bwawe imyaka ingahe ishize ngo tuwunitse ubutaka kugira ngo butazaduhendane ibyo nibyo bita public use ibyo bitwa ngo inyungu rusange babite obujura byumvikane n'obujura bw'ubutaka apana public use uko bisabwa mu mategeko ari amategeko yitwa eminent domain cyangwa condemning land cyangwa government appropriation of property ibyo bavuga ntabibaho mu mategeko sinabyo bigambiriye n'iriye ngingo ya constitution bavuga iriye ngingo ya constitution bavuga eravuga ngo ntabwo ushobora kwambura umuturage uburenganzira umutungo we ni ntavogerwa ntabwo abadepite bashobora kujya ku ruhande noneho bagakora itegeko rivogera ntabwo ariko bikora muri constitutional supremacy jurisdiction biya bya kubarinda abahatisha siko mana yanjye ariko ikintu nkundira abanyarwanda ukareba umuntu umwe mukuru warinda akajya kuri radiyo agapika icyuka afite akabyimba ukagira ngo ubwenge nabwo buri proportional no ntabuze amategeko uri kuvuga genda wige amategeko ya constitutional supremacy niba ushaka kuvuga amategeko ajyanye na constitution y'u Rwanda kubera ko u Rwanda muri u Rwanda rwahinduye paradigm y'amategeko yarwo rukayoboka constitutional supremacy law amategeko ya constitutional supremacy law alazwi ari very scientific musubire mu ishuri mubige otherwise aya makoti mwambara ntabasimbura ubumenyi mugombye kugira birababaje cyane ariko nanone bijyanye na n'icyo kintu cyo bujura nyine bwa Kagame nta kundi babigenza you know kandi ntanabafite nayo mpamvu anabahemba urusenda uyo mukuru ari nogira ngo bamuhangaye kugenda kwishyira imbere ya nini niba ari menshi ngira ngo ni 800 simu 800 bakamuha akagenda akabimbe cyuka akajya akabesha abantu ngo avuga amategeko wavuze ibindi amategeko kayereka ko tayazi amategeko ni nk'imwe mibare my friend
ariko Dr. Kambanda hari ibibazo byaje turagaruka mu kanya wenda nurangiza presentation yawe kugira ngo tugere mu bibazo abantu barimo kwandika warukomoje ku kintu mukuru arinda ni umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda ni spokesperson wa government y'u Rwanda agomba kuvuga ibiri mu murongo w'ubutegetsi akorera tuzi neza yuko RPF ifite gahunda y'ubutaka kandi na mukuru arinda siwe ni agenda ya FPR arashyira mu bikorwa agenda ya RPF Inkotanyi ntabwo azavuga rero ibyo shebuje yamutumye cyangwa yafashe icyemezo muri cabinet ikintu cy'ubutaka ni ikintu navuga ko kiri obsession muri RPF kuko Kagame yakomeje kukigaruka avuga ati n'icyemezo twafasheho decision ya politique ubutaka ni ikintu gikomeye cyane naraye nabigarutse n'undi munyamategeko twabiganiraga n'injoro ubutaka kubera ikibona ko ari uruzingiye kandi banabisobanuye neza abantu benshi bagiye bavuga bati professor urumwarimu biragaragara wagiye ugaragaza uburyo imijyi iba developpe uhereye ku bantu bayituyemo ntubirukana ahubwo ufasilita yuko haboneka abantu bwa butaka bwabo batuyeho nabo bakibona ko barimo guparticipatinga muri iyo development ibakorerwa dutanga urugero ufatika muri iyi minsi urabona ko nka Bank of America n'andi mabanki hano arimo arashyira amafaranga muri komunote z'abirabura n'aba espanyol kugira ngo badevelope neighborhoods zabo hari za karitsiye zimwe ubona ziba zarangiritse barashoramo amafaranga kugira ngo abo birabura n'abo ba espanyol cyangwa abavuga abakomoka muri South America babashe kudevelopa za neighborhoods zabo komunote zabo kuruta kumva ko leta yabirukana iti hano habaye quartier abandonné reka tubirukane bagashoramo amafaranga kugira ngo abo birabura cyangwa abo bantu bakomoka muri South America babashe kudevelopa neighborhoods zabo nabo bateze imbere imijyi yabo icyo gihe ufashije abo baturage batuyeho utabirukanye nabo bakiyumva yuko muri societe barimo iwacu mu Rwanda rero bikorwa bite nk'uko wabivuze ntabwo mbisubiramo wabitanze urugero neza nuko leta yirukana abantu nk'aya ndirimbo ya Masabo nyine bati kavukire fata utwawe ugende guhora wirukana abantu bari muri Kangondo bahageze bavuye bamwe bari bavuye Kimicanga abandi bari bavuye mu kiyovu cy'abakene abandi wese nabo bari baturutse ariko bari abaturage bavuga ko bendinze bageze hariya ariko basenyewe hirya no hino muri Kigali bajya kugura hariya kuba wabirukanye nanone ntabwo ukemuye ikibazo nk'uko numvaga bavuga ngo kubaha amafaranga urateza kandi kajagari wabisobanuye neza ntabwo ndi bubigarukeho bagomba kudevelopa abo bantu batabirukanye muri Kigali bakumva yuko nabo ari abantu muri rwa Rwanda ariko ikintu cya obsession y'ubutaka mu Rwanda niho ngira ngo tuvuge kuri RPF kuko ni ikintu gikomeye cyane
ubutaka nibo buzima ubutaka nibo bukire buhoraho ubutaka buradefininga uko umuntu azava muri kategori imwe ekonomikale ajya mu yindi reka tuvukira ku butaka tukanasubira mu butaka ufite ubutaka afite ekonomi mu maboko ye ubutaka ni ekonomi hivyo avuga oria regisi avuze ngo bahunisha ubutaka bivuze iki bivuze ko umuntu ugura ubutaka njyewe nkunda kubibwira n'abana banjye ndababwira ngo mwebwe niba mushaka ubutaka na hano muri Amerika niba ushaka ubukire buri sustainable gura ubutaka kugura imodoka kugura ibiki nta kintu uba ukoze imodoka ejo bundi igira akisida bikarangira imodoka ejo bundi bakore iyindi bikarangira ariko ubutaka nta muntu uzakora ubundi nta muntu uzabongeraho urwara ntabo bazongera barwa akandi gace ngo bakongere ku Rwanda nta bushoboka so niyo mpamvu intambara iri ku butaka kandi iyi intambara yo ku butaka kurwanira ubutaka nimutayijera neza birangira mwese bibapfanye nabyo mbwira Kagame bibapfana gute nta kuntu wafata ubutaka ngo obushire muri mu mavuko y'umuntu umwe cyangwa y'umuryango umwe abandi bagende babe abapangaje cyangwa babe kandi no muri siyansi politike ikintu cyitwa teritori nicyo cya mbere muri karakitarisitike z'igihugu na sovereignty teritori n'ikintu gikomeye teritori n'ubutaka iyo udafite ubutaka ntabwo ushobora kuba umuntu sasa hivi ku bantu nako bimeze Kagame niyo mpamvu ari kuwanira ubutaka we ashaka kukontrolinga abantu bose n'ibintu byose kandi kubera bya bindi byo kwambura abantu ubushobozi politiki ye yo kwambura abantu ubushobozi birarangira n'ubutaka yibye ku bantu adashobora kubukoresha kubera ko ekonome emeze nk'umubiri wose ntabwo ushobora kuba muzima akaboko karwaye ekonome ntabwo ishobora gukora mu gihe abandi bari gupfa amavunja ntabwo ushobora kubaka ekonome y'urubyaro rwawe Rwanda Kagame gusa nawe bishoboka urubyaro rwawe ruzageraho ibintu byose bakora ruhombe kubera umubiri ibice bindi by'umubiri birarwaye umubiri iyo urwaje igihe kimwe wose uburwaye bariya abantu uri kwerukana muri buri butaka tuvuge uwubatse amahoteli yawe abo nibo bantu bazayatwika nibo bantu bazagaruka bayatwike nihagira agakomanzo bayatwike abana bawe babe baruhiye ubusa nawe uruhiye ubusa abo nibo bazaza bayakimbagure haramutse yabaye intambara bayabohoze bibe mu buri kintu cyose kirimo bayakubite hasi kubera iki kubera wabasunitse mu bukene urabona ugomena wo kumenya ko ari kugenda gufungira abantu hariya nzi ngo ni busaza ni hehe ari kubafungira biriya n'uburoko tubikane asiya vuga ngo abantu bajyanye n'uburoko bitwa uburoko iyo leta cyangwa umukozi wayo mukuru akuhagaritse cyangwa agutegetse kujya ahantu wowe udashaka akakubwira ngo ugombye kuhaba igihe cyose uhabaye kubera izo ingufu zidasanzwe aho hantu hitwa uburoko iba purizo ni ukuvuga ngo hariya hantu bari kubajyana bajyanye uburoko agiye kubafungira so aho agiye kubafungira nta economic activities zihari ikindi nabo abahaye ownership yo yahariya hantu ni umutungo wa Kagame kubera ni umutungo wa Kabera umutungo wa Kagame ni ukuvuga ngo abaturage agiye kubahindura homeless
ariko bahinduye imvugo Dr. Kambanda ubu bahinduye imvugo iby'umushoramari ntabwo bakibivuga kandi abaturage baravuga bati twabariwe na Kabera iby'umushoramari ubu ntabwo biri muri equation kubera ko babonye ko barimo baritega imitego myinshi Dr. Kambanda wabunyumva nakubwiraga nti iby'umushoramari ubu ntabwo birimo kuvugwa ubu baravuga ko ari igikorwa cy'ubutabazi kubarinda size ni imvura ngo igiye kugwa nyinshi urumva rero kabera ntabwo arimo kuvuga amagingo ariko kuva mu mwaka 2015 izina kabera rero ryavugwaga ariko ubu ntabwo arimo kuri mentioning baravuga bati n'ubutabazi arimo kuba ndagira ngo wenda urangiza aho twumve mwe mu audio mbere yuko ngaruka kubaza unagerandikirwa
SK no bwa mbere imvura igiye kugwa mu Rwanda n'ubwa mbere imvura igiye kugwa mu Rwanda bari abantu bahamaze imyaka ingahe n'ubwa mbere imvura igiye kugwa mu Rwanda ariko igipindi cya FPR erega n'icyo kibazo erega ariko natwe abanyarwanda dufite uruhare muri ibintu bya FPR tubifitemo uruhare iyo abantu bakeketse bakababesha Kagame agahora ababesha buri gihe bakabyemera Kagame yibwira ko abanyarwanda ntabo batekereza ariko n'uriyo muhungu yarababwiye umuhungu yarababwiye ngo nta mutazebeshe ngo kubera ko tutavuga uri abishe umuririmbi ko tutavuga nta bari ko umuto wacu huzuye amazi tuba tubibona ariko tugatinya agapfuni nyine ariko tuba tubabona abanyarwanda Kagame yumva ko abanyarwanda ari abaswa ku buryo wababwira ngo ndikubarinda imvura awo ni kangahe abantu bahamaze imyaka ingahe SK tere yo mu Rwanda landscape yo mu Rwanda ni hehe hatameze gutyo mu Rwanda ni ukuvuga ngo none wo Rwanda barukuremo abantu bahindwe irindi by the way hari n'ikindi kibazo abantu batari kuvuga ikibazo FPR yananiwe kumanaginga ikintu cyitwa amarimbi ni ikibombe abantu be batuyeho kizaturika bo FPR bibona irafata ahantu bakatangira kugurisha aho bubatse emva kandi nabo bayubaka nyine ikibazo cya FPR no mumva nibo bahari bambura abaturage ubutaka bakagira none abantu bakagenda baguraho imva bakabubakira bakagira icyo atazirekane bagahuda yakamari uko Rwanda rwazaba imva semetre none abanyarwanda bakajya mu Burundi muri Congo Rwanda rukaguma ari semetre kubera ko Rwanda ahantu hose tere uhameze nka hariya ngwira ahantu mu Rwanda ushobora kugenda kilometa zibiri utaragera kuri tere meze gutyo tahari naho so kwanza aba bantu bamaze imyaka bamwe barahavukiye ntabwo ushobora kumbwira ngo muri 2022 2022 nibo bagiye kuva imvura ezabijya imvura batarinzwe mbere mu myaka magana bamazeho emeze gute so ibi bintu ari kubesha biriya by'igipindi cya FPR kandi tuweboke ko n'urukiko na baruhaye amahirwe abantu bajyanyeje ikirego mu rukiko ariko kandi ari kubica mu gatuza ati njyewe ni njyewe rukiko ikintu kiri mu rukiko mugiye kwimura abaturage kandi baregeye urukiko ubu se ikirego cyabo mu rukiko kimeze iki nayo mpamvu no mu Rwanda abantu wagira ngo yarabaroze bose njyewe sinshobora kuba umucamanza ku rukiko rw'ikirenga inkiko zifatwa kuriya mitambi ivamo ntabwo ushobora uriya witwa perezida w'urukiko rw'ikirenga leta ikora gute biriya bintu wowe ukakomeza kuba perezida w'urukiko resayininga kuvemo ubu se mbandi ko perezida w'urukiko rw'ikirenga leta ikora ibintu meze kuriya ngo bigende gute no you resign ariko ikibazo nabo nabapangaza bari gupanga nabo nta buzima bafite hanze ya Kagame uriyo mugabo w'urukiko rw'ikirenga nawe bamuturaguye hano nta kazi yari afite
hariya uravuga yitwa Nkusi niba ndibuka
uriya wagiye uriya wabi sasa uba gute perezida w'urukiko rw'ikirenga leta ikoze ibintu meze kuriya kubera perezida niwe uyobora inkiko niwe uhagarariye inkiko
uravuga Dr. Faustin
Ntezirya yaya kaka ngo nawe aracungira ku buzima bwa Kagame nta kindi yabya ariko nanone ukabona ko utaba ufite n'akazi wabona ariko ntabwo uri umuntu ukemera ko inkiko zigaraguzwa hagati ugakomeza kwita perezida w'urukiko rw'ikirenga n'urwe rukiko ngenzi ko uri kuproteza perezida w'urukiko rw'ikirenga
yakagombye kuresigninga akababwira ati inkiko mura ntacyo bivuze ndagiye
niho ngira ngo wenda nyemera gato mbanze numve iyi audio noneho turagaruka kuko uravuga urukiko ariko Kagame avuga ko icyemezo aba yarafashe kitajya muri court of the law reka wenda twibukiranye mu mwaka wa 2018 ikibazo cy'ubutaka nuko yagishubije
murakoze nyakwa perezida wa republika nitwa Mushabe Claudian nkaba ndi umuyobozi w'umurenge w'amatimba mu karere ka Nyagatare nyakwa perezida wa republika hari ikibazo dukunze guhura nacyo gifitanye isano no kurangiza imanza zishingiye cyane cyane ku butaka nkuko twese tubizi nyakubahwa perezida nyuma ya 1994 abanyarwanda baratujwe barasaranganywa ahandi ndetse banahabwa ubutaka ku batari babufite ariko uko byagiye igihe kigenda abantu bagiye batahuka muri uko gutahuka rero hari abatahuka muri iki gihe hari abatahutse
ariko icyo kibazo ntabwo ari bwo bwa mbere kibazwa ntabwo rero cya mbere tubifatira ibyemezo sinzi impamvu gikomeza kugaruka cyangwa kigakomeza kikabaho gutyo isaranganywa ryakozwe ni isaranganywa ryakozwe muri management y'ikibazo kiri politiko byakozwe politikale ntabwo ari ikibazo cy'abacamanza ubwo iyo ntambara niwe ngombwa kurwana tuzayirwana ntabwo tuzahora ntabwo tuzahora muri iyo Minister of Justice I don't want to hear that problem anymore. Ikibazo cy'isaranganya kimaze imyaka ingahe ni ikibazo twakozeho decision gukemura ikibazo kitashobora gukemurwa n'imanza kitashobora gukemurwa dufata political decision this is not going to be questionable in the court of law ngo biyongere bidusubize inyuma reversing it will reverse everything we have been doing in this country it must stop ntabwo ari bwo bwa mbere kibazwa ntabwo ari bwo bwa mbere gisubizwa bimaze imyaka ntabwo tuzahora dutya niba n'urukiko rugiye kuzageraho rufata icyemezo cyo kuvuga ngo rukaba rwabaza ngo ariko ubundi impinduka zabaye mu Rwanda zabaye zite bikaba subject to the court of law natangira kubaza ubundi RPF yaje ite yagiye mu kwete buze if you are going to do that that's not subject to the court of law ntabwo byakomeza kumera bityo muvane hakajagari please it must stop ukorane n'abashinzwe inkiko they must stop murashaka gutera igihugu akajagari ubuse murashaka kurivasing ibintu byo ahantu abantu bahoze bafite ubutaka kera muri za 60 n'umuki ubutaka ejo bundi bukaba bwaragiwemo n'abantu 100 murashaka ko nshinga urubanza nkavuga ngo ahantu hahoze ari ahanjye cyangwa hahoze ari aho iwacu nka 60 none harimo abantu 100 nimubirukane musubize ubutaka bwanjye koti yicare ijye gukora iyo decision muzabivamo ibi ngibi twaza gusubiza inyuma ibyo ngibyo tukabivamo Minister of Justice give me a feel of what you see mu bijyanye n'amategeko no mu bijyanye n'ibishinzwe political solutions tutanga mumbwire uko mwumva abantu babigira
murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika iki kibazo murimo mubaza turimo kugihandurira na judiciary including umwiherero tuvuyemo Rubavu 3 days ago twanumvikanye what we need to do kugira ngo kirekera ukongera kuri ikibazo kigaruka buri mwanya ukacyumva Nyaruguru ukacyumva Rubavu ukacyumva Karongi ukacyumva mu ntara y'Iburasirazuba saranganya na no kuvuga ko uburenganzira ku butaka budasaza byaje kuvuka muri iyi minsi yashize hari amategeko menshi yagiye abaho guhera Arusha yagiye avuga ko umuntu wahunze agahunguka leta imutuza ariko ntabwo asubira aho yari ari muri 59 ngo ahasabe bahamuhe ariko leta iramutuza ubu rero hagiye haza evolution y'icyo kibazo
ejo ikibazo cya mbere kinini naho kiri nimo bishindura subject ya judiciary. You are opening up for a problem you will never address. You must it's not an issue of it must stop.
Dr. Kambanda, impamvu ngari inodio wakomoje uvuga uti ukurusha ubutaka kurusha ubukire niba nibuka neza amagambo yawe warumaze kuvuga ku butabera bwo mu Rwanda tuvuga no kuri ntezi ryayo ariko hano Kagame aravuga ati ibibazo by'ubutaka nta ngo bishobora kujya mu nkiko ngo utange ikirego mu rukiko kibe cyakumvwa ndetse uwe warenganurwa aravuga ati twafashe icyemezo nyine kiri politikali ati rimwe washinga urubanza avuga ati FPL yateye u Rwanda ite wundi yaje ite n'ibindi byose ariko ahangaha bita bikwereka ko inyiko abanyarwanda bagana nta nubwo zifite akamaro kabo kubera ko biri mu nyungu y'ubutegetsi icyo bifuza tekereza umukuru w'igihugu uvuga ngo ikibazo kirana n'ubutaka ntashaka kukibona mu rukiko ubuse aba ni abaturage bavuga bati bari impunzi baratahutse basanga ubutaka bwabo burimo abandi bantu kandi abantu bashaka kubuvamo ni urugero rumwe cyangwa urundi ko turavuga ku butaka n'abaturage ba Kangondo kwimurwa babacyabona inyungu rusange hari undi muntu uhashaka ntawo bitandukanye kumva Kagame avuga ngo ntibigomba kujya mu rukiko ngo biburanirweyo urumva umucamanza niwe hari undi wanditse ahangaha ati ni byiza Kambanda aratubwira ibintu byiza reka ubutumwa bwe mbusoma ahangaha aravuga ati komera Serge turabyumva ubusobanuro bwa Maître Charles Kambanda atanga ariko se hakenewe ariko hakenewe umuti wo guhatira buriya bunyamaswa guhagarika biriya bintu ni ubuhe buvugizi bwakorwa Charles Kambanda ongera usubirane ijambo umbwire umunyarwanda wiyambaza inkiko we ntabayigeza nkana
reka mbanze nsubize aka kantu uko uri gukurikirana ni umuti niyo leta ehinduse sechibi ekambula abaturage ekyubahiro bahawe n'Imana eyo leta abaturage bafite uburenganzira bw'okuyepakurura bakabatumura yewe n'abari uburenganzira gusa ni obligasiyo Thomas Aquinas aratubwira ati iyo ni obligasiyo ituruka ku mana emana yaguhaye obwenge emana yaduhaye obwenge emana yaduhaye ecyubahiro ntabwo yemera ko ecyubahiro n'ubwenge yaduhaye kitwamba umuntu ajya akabitwambura iyo bigeze kuriya muba mufite ikintu cyitwa mugombye kujya mu kintu cyitwa justified war kuvanaho bariya ziriye nyamaswa no gufata umuheto nta kindi umuheto bashobora no kuvuga buri muntu akawufata niba batagiye muri organized muheto buri muntu akabikora awo ahagaze ihari mashini ya leta mukayimenamo umunyu bakuzaniye modoka menamu ebyo ni civil obedience ebyo ni right y'abanyarwanda yo kwepakura ziriye nyamaswa nta kindi tugomba no gusubiza ibyo ni right kandi kutipa kuraziri nyamaswa obohinduse nawe sekibi kubera ko Imana ntabo yifuza muri wili y'Imana ntabo Imana yifuza ko tubana na sekibi tugombye kuvanaho sekibi maze ibyo Imana itwifuza bikaba reality
leka tusubire kuri aka kantu washizeho birakwereka ofkosi Kagame wene middle school yavuye muri middle school kandi umugizi wa nabi ebyavuga urabyumva ko ni ibintu bya bushome na kavwanzi ariko aho wekibaje no uriya sizine minister yawe yari kabugarama niba eriyeje ni ryane
ni rya Businge Johnson
aha Your friend, eri kategoriko guche mure manza nubasha bwa judiciary gusa gukora amategeko nubasha bwa legislature gusa nobo omuchamanza enyiko zoezwe shobora gukora etegeko ariko hari technique ekoreshwa muri kugira ngo ikemezo cy'uko kibe itegeko ari ibintu bisabwa nyine uko bigenda ariko ububasha bwa constitution eha judiciary no gukemura imanza ekoresheje amategeko ashyizeho habari obumvikane bwanyu nka judiciary ntabwo dukwiye kubumvikane ibyo birakwereka ko Businge nyine ni Businge ariko uriya we so what happens? Umvisename nabavuga ngo byarusha. S'il vous plaît. Arusha ntabari etegeko mu Rwanda. Amasezerano y'Arusha ntabwo yageze aba etegeko mu Rwanda. Ni nayo mpamvu nta na hamwe muri constitution bakubwira ngo principles za Arusha ni tegeko mu Rwanda. Ntabihari. Tana tegeko liitwa Arusha Agreement mu Rwanda. Ariko ebintu byavugiwe Arusha bifite power ya morality. Tushobora kubikoresha gukora amategeko. Bivuze iki? Ebintu byavugiye muri Arusha mu gihe bitahinduse tegeko mu Rwanda. Na ubishobora gukoreshwa kwambura abantu uburenganzira. Ibyo nshakurushira. Mu buryo bwose ibintu bumvikanye Arusha bitahinduse tegeko mu Rwanda ntabwo ushobora kubikoresha kwambura abantu uburenganzira bwabo bw'amategeko kubera Arusha nacyo kibazo cy'Abarundi nabuye Abarundi mu gihe cy'ikiringo cya Nkurunziza urabona habaye ikibazo kuri izi manda za Nkurunziza muri Arusha ngo bumvikanye ko hatazaba umuntu ukora manda zibiri ariko noneho ndavuga mu Burundi bageze mu Burundi bashyizeho leta y'enzubacyuho muri leta y'enzubacyuho perezida ntabwo yari afite ubushobozi cyangwa power z'umuperezida bisanzwe yanashyizeho
profesa urwo rugero rugiye gutanga wababonye icyemezo cya senare ya East African ko bavuga ko byasohotse uyu munsi bavuga yuko iriya manda ya gatatu yanyuranyije n'ibyiza shingiro cyangwa itegeko nshinga uvuze kuri Nkurunziza ugiye kuvuga manda z'eshatu yayoboye ariko East African Court of Justice irashimangira yuko manda ya gatatu ya Nkurunziza yahonyanze nuvuga ko yahonyanze mu Kinyarwanda ngo nuvuga ko yarengereye yica itegeko nshinga urukiko rwa East African Committee rwabihamije ndimo ndabibona
uretse ko icyemezo cya East African Community ntabwo kimbuza njyewe kambanda gukora independent analysis
nagira ngo numve niba wabisomye wabyumva
ntabwo ndabisoma good nzabisoma ariko look noneho bagiye muri muri pratiki waze kujira mu Burundi banze uleta yenzi bacyubo leta yenzi bacyubo perezida wayo yari executive president adatowe n'abaturage none uwo mwakaza akaba perezida weyo nini atafite na powers za perezida kubera ntabwo yashoboraga no kuvanaho abaministri muri kiriya kirigo cya nini kandi iyo constitution ikabivuga ati ni transitional provisions none wo transitional provision ikaba muri iyo constitution bakavuga ukuntu perezida ajyaho muri iyo transitional period n'ububasha afite ariko noneho bagashyiraho eriye ngingo ngo perezida atuba n'abaturage kandi ntagashobora kurenza manda zibiri sedirike ukuntu byagiye amakosa bakoze one ntabwo bari gushyiraho transitional period bari kuhita bajya mu matora kubera ko eriya constitution evuga ati umuntu agomba kuba atoye n'abaturage manda zibiri ni ukuvuga ngo same constitution muri rules za interpretation of constitution of the constitution constitution tuyifata as a whole iyo ni rule ya mbere kandi muri constitution nta provision evuguruza iyindi ni ukuvuga ngo ububasha provision imwe itanga muri constitution ntabwo dushobora kubukoresha kuvuguruza iyindi provision kubera ko constitution esomwa nka umurongo umwe ntabwo ushobora gukuramo kimwe so iyo uvuze muri constitution iyo uri kwandika constitution drafting ya constitution turabuye ati constitution ni urwandiko rufite sentence imwe sediri ke iyo sentence yose eba coherent nano iyo uvuze ngo hajyeho igihe cya kiri provisoire ukanashyiraho n'ukuntu abayobozi ba provisional period bazashyirwaho n'ububasha bazagira ariko perezida akaba adatowe n'abaturage noneho akajya wenginga ivuga ati perezida atwa n'abaturage ariko ntabashobora kurenza imanda zibiri ni ukuvuga ngo muri eriya holistic approach to the constitution bivuze ko iyo constitution yashyizeho uburyo bubiri bwa perezidanse perezidanse ya mbere ni ya provisional ubwa kabiri ni iyo gutora ni ukuvuga ngo umuntu uvuye muri provisoire ubundi iyo bayandika neza bari kuvuga ngo umuperezida watowe muri provisional period ntabashobora kujya kwiyamamaza kugira ngo abaturage bamutore kubera icyo gihe azarenza manda zibiri so bakoze amakosa mu kwandika constitution n'aba bacamanza babyanditse sinzi abo bashingiye I will read it ariko ntabwo ushobora kwisobanura it's the same thing muri iyo constitution bavuga y'u Rwanda biriya bintu byarusha ntabwo byageze biva itegeko ni document ifite moral authority ariko itageze iba itegeko so nukuvuga ngo uburenganzira buri legal umuturage w'u Rwanda afite ntabwo ushobora kuvanwaho na moral document na moral convention buvanwaho n'itegeko nukuvuga ngo bamaze gufata ubutegetsi bagombaga gukora itegeko ry'ubutaka itegeko ry'ubutaka kandi abo ni abadepite noneho bakavuga bati kuva kose uwo munsi bashyizeho iri tegeko nicyo bagombaga kutangiriraho bakavuga ati tuvuge kuva muri 1996 umuntu wagize title mbere byarya 96 wali afite title kuri land obo land ikaba yabaye distributed oyo muntu title ye eyisevaho bikaba mutegeko icyo gihe umucamanza arajya mu rubanza bamuregeyemo akavuga ati iri tegeko ryo kuri iyo tariki n'iyi ryavanyeho ryahanaguye uburenganzira wari ufite ku butaka bwawe mbere y'imyaka inini ariko ntabwo ushobora kuzana ziriya Arusha agreement mu rukiko ngo umucyamanza abishingireho gucyo rubanza nta bishoboka so that is the akuriko kambere bakoze kandi I think bagomba kugira abanyamategeko bari bakorera neza bigatungana ikindi judicially ntabwo ishobora gukorera ku byemezo bya partisan politics nta bishoboka icyo gihe noneho judicially ntacyo bivuze so ibyo Kagame akubwira ibyo bintu Kagame akubwira nta sansi bikora n'uyu minisita wa justice nawe ibintu avuga nabyo nta sansi bikora so sansi erihe
ariko professor nta sansi bikora mu rwego rw'amategeko ariko nibyo bikoreshejwe muri imyaka 28
yes nacyo kibazo kizavuka nyuma ya Kagame nihajyaho leta egenda ku mategeko kireka bakoze amategeko meza akonteninga ibibazo rigetegeko rijyaho gukemura ikibazo kandi itegeko ryiza ni itegeko ryarindi rikemura ikibazo rikakemura neza ubu sasa mu mategeko ubamazije ati niye besi simushingiraho I don't know ni kireka niba babikozeje ubundi ariko nabo barabyevugira niba batafite itegeko ryambura legal rights umuntu yabonye ligare legal right ntabwo ijya yamburwa na moral document ntabibaho legal right oyivanwaho na legal instrument so we have a Ukraine slavite ariko muri bane yahe biteye isoni birabaze cyane abantu bagiye mu rukiko havuze mpaka kandi urukiko niwo rugombye gukemura impaka muri constitution y'u Rwanda kandi nta tegeko na rimwe rishobora kuvugurura constitution nuko constitution ivuga constitution ikaba yashyizeho ati impaka zose zivuka zivugururwa ziba decided na judiciary n'urukiko noneho havuze impaka SK kwanza muri kunyerukana muri gutwara ubutaka bwanjye kubera ibyo kwakorewa habiri public use ekyo ni kibazo cya mbere gishobora gukemura gusa n'urukiko cya kabiri niba ari byo SK mwampaye compensation eri kuri market value niba atari byo nuvuga ngo urukiko rurabikemura urukiko rugomba no gukemura ikibazo cya gatatu SK oburenga amini ingufu za leta zitwa kwemura abaturage cyangwa eminent domain sinzi kubivuga mu kinyarwanda eminent domain cyangwa condemnation of land SK zihaleta obubasha bwo kujyana umuntu au adashaka kuba bakongera n'ikindi kibazo SK kujyana umuntu au adashaka kuba ngo abeyo ntabari igifungo ejo ni issues enye urukiko rugombye gukemura kuri iki kibazo cy'abanyahe ariko noneho kagara babwira ati oya hati ni njyewe mucyamanza twebwe twafashe icyemezo cya politiki n'inyoko zanyu ntabwo zigombye kugira icyo zivuga ukanamubaza ati politiki ni iki na justice nayo ni politiki wowe wafashe icyemezo cya politiki ifite aho ibugamiye inyungu zawe reka tujye mu rukiko uko constitution ibivuga urukiko rukemure izi mpaka ariko ikibazo nanone n'inkiko turi kuvuga nazo kwanza ntabo bazi education yo mu Rwanda y'amategeko n'uburozi kubera ko ntabo tu producing abantu baza amategeko yo Rwanda uko ashingiye kuri ya constitution ntabo babizi kuko ntabo babigishwa bavuga ibintu ukanaseka ukavuga ndetse bari kuvuga Canada kubera Canada ni parliamentary cyangwa bari kuvuga ububiligi bari kuvuga so kwanza judiciary ntabe ifite competent legal education and training zero cyakabiri judiciary bayishyizemo abakada abantu benshi bari muri judiciary kandi abo wanakongeraho no muri leta muri executive muri prosecution abenshi ni abasirikare bamwe bavuyemo abandi ntabo bizwi niba bari bakadogo bagiyemo nta muntu wose niba bavuyemo ariko baracyakirimo ikindi aba bacamanza nabo baba batinya agafuni so hari factors nyinshi wakwibaza ateske judiciary yo mu Rwanda yo kuyigana oba hari ikintu uba ukoze njyewe ndasubiza ati nta kintu uba ukoze ahubwo oba uretse kuba Kagame atemera ko hari judiciary mu Rwanda na judiciary ubwayo ntabe ifite ubumenyi buhagije n'ubushobozi ubushobozi in terms of power gukemura impaka no so muri recommendation yanjye buri gihe ndababwira bafate aba bacamanza bafate ba prosecutor bafate ba lawyer bose bagende babahe umwaka wa intensive training babigishe amategeko ashingiye cyangwa amategeko yitwa constitutional supremacy bayige ibi bintu mukuru arinda avuga biteye nesoni kubona bivugwa no mwavoka umuntu uvuga ngo yize n'amategeko kandi n'abacamanza bamwe nayo bavuga ukibaza ati ariko kweri mukore ibiki so that is my kombibona
urakome cyane ndakomeza ntakintu bitekerezo byo batwandikira mu kanya n'abarimo kunyandikira kuri WhatsApp urabona ubuvugizi bumaze iminsi buba ndetse n'ibiganiro bimaze iminsi bikorwa iri terabwoba ryashyizwe ku baturage abarimo kugenda bajya mu busanza ni ku gatuza ntabwo ari ukubera ko bifuza kujyayo barakubwira ati kujya muri chambre imwe nakumba kamwe ufite abana batatu bane wenda nawe wabyimajina kujya muri ako kumba barimo baravuga bati amazu ni meza hari isuku hari amazi hari umuriro hari restroom n'ibindi byose ibyo nta gitangaza kirimo ahantu hose wagenda ukumva yuko wowe ubwawe uhishimiye nakubwira ni inshallah ni byiza kuri wowe ariko bavuga bati twewe ntidushaka kujya kuba muri izo kondisiyo zakumba kamwe mudushyiramo imitungo yacu ifite value y'amamiliyoni arenze 10-20 hari n'abonye bavuga ngo zigera ku ijana ibyo nyine nibyo bita igituza nyine birimo gukorwa nga reka twumva amwe mu majwi y'abaturage baba bavuganye n'amaradiyo mbere kudukomeza
ubu tuvugana kuri iyi saha mpagaze neza mpande biro ku mudugudu wa Kangondo aha Inyarutarama mu murenge wa Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndabona imbere yanjye abapolisi benshi bambaye impuzankano z'akazi bafite n'imbunda ndabona n'abandi baturage nagiye numva ko babahaye amajire y'icyatsi kugira ngo nibo bashinzwe kuba bafasha abaturage kuba basohora ibintu byabo mu mazu bakimukira mu busanza ariko hagataho ndabona nanone imodoka nyinshi zirimo amakamyo yo mu bwoko bwa fuso ndabona n'amabisi yo mu bwoko bwa kwasiteri kugeza ubu rero aya makamyo ya makuru nagiye mbona kuva saa sita z'ijoro nuko yatangiye kuza muri iryo joro ariko n'aba bapolisi biragaragara ko ukurikije uburyo bambaye harimo abarayeho nabonagiye mbona bari bambaye n'imyenda y'imbeho bigaragara ko igikorwa nk'uko twagiye tubibona ku mbuga nkoranyambaga cyatangiye nijoro itegeko ni ukwimuka babishaka cyangwa batabishaka ariko hagati aho ngaho kugeza ubu harimo abashobora kuba bashatse kwinjira muri Kangondo cyangwa gusohokamo ntabwo byemewe nanjye ubwanjye nk'umunyamakuru nashatse kwinjiramo abapolisi bakambwira narindi n'abandi banyamakuru umva bamwe mu baturage twaganiriye uko bananiwe kwimuka n'uko byabagerekeye
nari nguye ku kazi hanyuma inje nsanga bashyizeho barere ko nta muntu winjira nyine hari igihe ubwo rero nyine byancanze nyine ukuntu ndi bubigenze kubera ko urabona umuntu warayijoro abananiwe n'inzara n'iki byose n'ibitotsi makuru mfite nuko bari kuvuga yuko bagomba kwimura abantu nyine batuyemo
waruhatuye habaga mu ruhe rwego
habaga mu rwego rwo gukodesha ariko n'inzu nababwa mu rwego rw'akazi twarangije kwishyura ariko urumva amafaranga ayo twari dufite urumva ni ibintu bidutunguye
aho abarukodeshaga bagomba kuzavamo ryari
nandi ntaravamo kubera yuko amafaranga yari atarashiramo
kuberekeza he rero n'ibiguma gutya
ngo nyine ni ahantu dufite wo kwerekeza kubera ko urabona ni ibintu bidutunguye kandi dukora n'akazi urabona ni ikibazo
ubu twomewe nyine
nijwe n'iki
twomejwe nuko urabona niba umuntu akorera hano narinje nje mu kazi nsanga nyine bafunze nta muntu wemerewe gutambuka nkoreramo hari
ubwanyu byagombye kugenda bite
bakaduhaye igihe tukitegura na nibadufatirane gutya kuko gutya ntabwo ari byiza ntituramenya umwanzuro bari bufate
ntabwo bemerewe gusohoka sibemerewe kuvoma imigezi bayifunze imigozi yajyanaga umuriro bayiciye kandi rega yanaciye hano igiye kubica uri kumva nta muntu wemerewe gusohoka bo bari mu nzu amakara abo bantu bishwe n'inzara ntabwo tuzi ikintu kindi kiri bukurikireho nyuma y'ibingibi ibingibi ntabwo twagira kuko ejo baje kutubwira ngo itegeko ni ukwimukana n'ikindi kintu uwo minisitiri yavuze yari yazaniye abanyamakuru ikintu yavuze ngo itegeko ni ukwimuka
abanyamakuru barashaka kuvuga iki
ni uko twe twabonye abanyamakuru ba radio rwanda televiziyo rwanda n'abandi banyamakuru ikindi kinyamakuru cyari gihari nta kindi kinyamakuru kandi iminota yahamaze bashinze amatete bahita bahamagara abaturage ni iminota 20 yahamaze ikintu yahagurutse uwa mbere yarahagurutse aramwakira uwa kabiri ahita azaravuga ngo ikintu twari tuje kubabwira ni uko guhera uyu munsi kugeza ku cyumweru nta muntu ngo tuzajya gusengera mu busanzwe ubwo nyine uri kumva ni ikibazo ubu tugiye kurirwa ahantu buse turarya iki nk'abanyamakuru ahubwo mutuvuganire n'abasirikare batuye hano bari hano wenda bagenda batuzanira ibiryo tube turira hano hanze kuko n'abari imbere nitujyamo n'imbere se ubundi turarya iki abandi abari imbere amazi si bemerewe kuvoma waraye atavomye si yemerewe kuvoma umuriro bawuciye ntabwo wabona naho uhahira uri kumva n'abari imbere bari kwifuza gusohoka ati cyado tugasohoka tukajya kurya nyabisindu wenda muri resitora uri kumva natwe nitujyamo imbere nta n'ikintu tuba tugiye kumara ahubwo mudusabire batuzaniye ibiryo hano tube turira hano nta kibazo twe dufite
Eric bagiye ubusa abo n'abaturage bananiwe kwinjira muri Kangondo hari abaturage badashaka kuvayo ariko hari n'abandi bifuza kwimuka ariko bananiwe kwinjira aho bari batuye byifashe bite
Venuse Nshimiyimana ndakumenyesha ko iki kibazo cyatangiye kuva kare haba ubutegetsi ndetse n'abaturage batabyumva kimwe ariko ku bwa naremba cyangwa kuri naremba hari bamwe bavuga ko bagombye kuba bahawe uburenganzira bakajya gusohora ibintu byabo bakaba bakwimuka ariko ntabwo bemerewe kwinjira nk'uko nabikubwiye hagati aho ndakumvisha uyu muturage uyu niko abyumva buriya hari na bagenzi be bahuje icyo kibazo ariko hagati aho ndi uko twumva uwo muturage Venuse Nshimiyimana nakubwira ko ikintu nabonye mu kanya nahoze mbona akadege ko mu bwoko bwa drone cyangwa katagira umupilote kagenda gatambutsa ubutumwa buhamagarira buri wese aho ari kuba yasohoka akaba yajya mu modoka akajya kwimuka yimukira mu Busanza mu mazu yubatswe n'umushoramari ikibazo kimaze imyaka 5 na n'ubu ngubu kitari cyagwaye mu kazi rudashima
ngende umushoferi mujya kumamagara umbwira ko ahantu hose bagose nagusohoka nakwinjira nge ndatuye banamushiki wanjye afite imiryango 10 kodesha ibamo abantu akagira inzu y'ibyumba 3 na sarabamo ibyijwe muri leta bifite inyungu rusange igihugu tugomba kubyakira kuko niko biba byagenze leta byadutekerereje n'abanyarwanda ko turi abanyarwanda twumva ukuri kandi tukanyenda ku mategeko y'igihugu cy'u Rwanda kuko ni leta yubatswe yubakitswe ndabyumva ariko nayo ikatureberera ikareba inyungu rusange n'inyungu z'umuntu aho yakuraga naho yinjiraga ibi bibaye nago twabyanga ahubwo nshatse kuvuga iki nshatse kuvuga ko nk'ubu nk'umuryango wanjye niba urimo hano babuze buryo ki wenda bajya ku kagari bakajya kuvuga ati wenda inzu turayemeye nabuze buryo ki ninjiramo wenda njye kubabwira dukusanya ibintu tugenda aho abandi bari tujye kuba twahicara njye ndasaba rwose ko mwadufasha n'abayobozi batureberera leta yubatswe n'umubyeyi wacu perezida Paul Kagame twemera abantu baraye hanze bakaba bakwinjiramo abasohoka nabo bajya mu kazi wenda simbizi kuko buriya hari impamvu ibi byabaye bakaba bajya mu kazi ariko nkanjye njye ndasaba nka leta y'ubumwe mudufashe niba umuntu yari afite ahantu yajyanishaga umushyitsi n'umwana wenda ni tukwe mela iyo mazukane tulaye meye kukono mwini kwa vya ajenze mutuwele na humushi tazaja jamu
na humana
ya jamu njewe na ajikuwa na chimge na changare pebunga ya chifashwe iche meso kwenye do mwenye Rwanda Rwanda na mwenye 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 Rwanda zindo mwenye mahanga aliku mudufasha abantu bahafishe ibikorwa by'abatungaga murebe ese bazajyari ahantu bazajya iki bazabaho gute umwana zigate aho bakuraga ibatunga bazabikura he baragurishije wowe mucyaro barahamazeyo mukora ikintu gituma umuntu atakwisanga mu mubabaro kandi twa dushimira leta y'u Rwanda president wa Republika y'u Rwanda yo karamba yatugeneye kubahagwanya genocide kandi nubundi turacyamusingiza ntabwo ibi ngibi byamunera kugira ngo atekereze umunyarwanda bitewe n'ibikorwa yagiye agerageza gukora
ibi nta nubwo ari kuvuga ngo ni ukuvuga ngo wenda ngo nubwumvikane mu itegeko kuko nimba bavuze ngo ni ukwimuka ku ngufu urabona hano harayemo abasirikare na polisi baruta abasivile bahatuye kandi baza bikwije bivuze ngo twebwe nubwo babaze twavuga ngo umunyarwanda afite agaciro mu gihugu cyiwe ariko ntabwo ariko tubibona nimba turaturariwe igipangu kikararirwa n'abasirikare batandatu nta ntwaro dufite ariko bakaza bitwaje intwaro zirenze kandi kutwimura ntabwo ari ubwumvikane batubwira ngo ese abashaka amafaranga ni bande ese abashaka ayo mazu ni bande
umutekano hari icyo bitwaye
uragitwaye ubusa urabona nimba naraye ku kazi nkabanje nkabura uko na ubwo uri kumva ubuze ndirirwa he nzarasigiye kwinjira hano ku muhanda
wasabye uburenganzira bwo kwinjira ngo ufate ibintu byawe
reka ntabwo byemewe ubuse duhagaze hano si tuba twinjiye twanabifashe bisibye ko no kubifata ntabwo mbizi nako
abo ni bamwe mu baturage bavuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric bagira ubusa bamwe bifuza kwinjira muri Kangondo bagafata ibintu byabo bakimuka abandi bavuga yuko abasirikare babarusha umubare Eric bagira ubusa abo basirikare n'abapolisi barimo bafasha abaturage kuva aho ngaho muri Kangondo nkibarize ibo nta miryango bafite aho ngaho nyirizina na barimo basohora barimo bimura
Jean-Luc Nshimiyimana kugeza ubu ngubu kumenya ngo niba muri izi nzego z'umutekano ziri guhatira abaturage kuba bakimukira mu busanza ngo zaba zifite n'imiryango kugeza ubu nta muntu ndabona ufite nk'umuryango ariko amakuru nagiye mpabwa n'abaturage bahanzwe bagiye bambwira ko amakuru babaga bari gupanga kugira ngo babimure bayahabwaga nabo bo mu nzego zabo bakaza bakayaririra mu buryo bw'ibanga nkakumenyesha ko rero uko ngo natangiye nkubwira ko ikibazo cyatangiye nijoro mu bugambi bwo kwimura batangiye nijoro hari abantu bari babonye amakuru mu ibanga ku buryo abagabo babishoboye bari barangije gukugisha ibyangombwa byabo bamwe twagiye tuganira bari hakurya za Kibagabaga ariko ugeze Kibagabaga kugira ngo ubashe kubona koko iyi gahunda ikomeye byanze bikunze nta kuvuga ngo simusiga ntabwo bamusiga hanze kuri Kangondo nakubwira ko kugira ngo uwe uri Kibagabaga nibwo ubona neza umusozi wose uko inzego z'umutekano zipande mu kugira ngo zirangize igahunda yo kwimura abaturage
Eric bagira ubusa watwibutsa muri make ukuntu icyo kibazo cya Kangondo cyaje umugambi wo kubimura naho bigeze ubu
Avyanutse Nshimiyimana nakubwira ko kuva mu 2017 haje gahunda yo kubwira abaturage ko bagomba kwimuka bazi ko hahise havuka ikibazo cyo kuvuga ngo umushoramari ari kubabarira amafaranga make bigera naho bajya mu nkiko kugeza ubu imyaka itanu yari ishize hari n'umwe mu baturage witwa Jean de Dieu Shikama yarafunzwe azira ibi ngibi bavuga ngo ari gupfobya Jenoside bitewe n'amagambo yasohoye yakwiza ku mbuga nkoranyambaga namenye ko yatangiye kubazwa ku wa mbere ashobora kuzajyanwa mu bushinjacyaha nakubwira ko rero ubutegetsi buvuga ko bagomba kujya mu mazu agendanye n'igihe kandi ngo aho batuye hagomba gukorerwa ibikorwa by'inyungu rusange ariko bo bakavuga bati ibikorwa by'inyungu rusange ntabwo bigomba kudukandamiza bitukamira ku mitungo yacu batubarire amafaranga ariko bo bakavuga bati ubutegetsi bukavuga bati ubwo mwanze mukunda mugomba kujya mu mazu hagati aho rero ikibazo kimeze gutyo ariko nkakwibutsa ko hagati aho hari imiryango yari yarangije kugana inkiko umunyamategeko twavuganye umwe mu babunganiraga yandibuka avuga ngo ibigiye kuba muri Kangondo biragaragaza ko u Rwanda we yarufashe ishyamba ritagira umutware avuga ngo ni mu ishyamba hahandi ushobora kuba inyamaswa iruta iyindi iyimira kwimura muri ubwo buryo nubwo yabigeranije Jean-Luc Nshimiyimana
Eric bagira ubusa umunyamakuru bizwi bya Amerika ukomeje ukurikirane iyo nkuru igeze kubumva bizwi bya Amerika makuru yacu ataha gatabo ndagushimye cyane kandi nkwifurije
njye bamamagaye nagiye mu ntara ngenda umushoferi mujya kumamagara umbwira ko ahantu hose bagose nta gusohoka nta kwinjira ngenda atuye bana mushiki wanjye afite imiryango icumi akodesha ibamo abantu yinjiza 210 tukagera n'indi nzu y'ibyumba bitatu na salo tubamo nabuze uburyo kininjiramo wenda njye kubabwira dukusanye ibintu tugenda aho abandi bari tujye kuba twahicara
abari imbere amazi si bemerewe kuvoma waraye atavomye siyemerewe kuvoma
maze imbere
umuriro bawuciye
hano aho biroroshye
ntabwo wabona naho hahiye
biriya bibakingira ubu nibyo bafite mbese nk'abiteguye intambara ikomeye cyane umuntu ashobora kubibwira utari kubireba akavuga ati si ubwo birashoboka kuva mu gitondo ubu kuba nta soko ryafunguye ryarindi ryamwe munsi y'akagari ryo banarishenye mbese ni ukuvuga ngo umuntu wabashije kurya ni umuntu waba yari afite agasitoke ariko undi muntu utari ufite agasitoke kugira n'isaha nta kintu arabona ubu ni agahinda gakomeye cyane abana bafite ubwoba umugore nawe afite ubwoba
icyo bitashimishije ni ukuntu bajyaga bavuga ko inzu zifite amadirishya ya represente nta metarike ziriho kumva mbese bibibibunganye kandi noneho bakaravuga ko n'inzu ari ntoya ariko ndabona pari raporo nta kibazo kirimo abatari bamenya amakuru y'izi nzu ni uko bicaba cyiza ari uko bahagera nabo bakirebera kureba bimwe mu rujijo kuko ngewe nk'umuntu mbere nije muri ino nzu ngo nyibone ari iyanjye mu kunguku bayinyereka ubundi bajyaga babimbira bakambwira n'akantu gatoya ka tripuregise umuntu uri mu hirya ahangaha yumva uri muri saro ukumva mbese bibibonganye
batubwiye kwimuka tubona turabinezererewe cyane cyane tunarebye tubona inzu ni nziza kubera ko zitazatugwaho n'ibindi tukabona hari amara
aditahuka reka tubashimire mwese mudukurikiye dufite akambanda mwamukurikiye neza
ya nabi mbizariko reka mwore observation kugira ngo kitwa gufatwa no gufungwa igihe cyose umupolisi umusirikare cyangwa umuyobozi mukuru wa leta ahagaritse umuntu akamubuza kuva aho amuhagaritse uyu muntu akaba adafite uburenganzira bwo kuba yakomeza iki kintu cyitwa gufatwa cyangwa arrest umuntu ubikorewe iyo abikorewe binyuranyije n'amategeko afite uburenganzira bwo kurega leta icyo twita wrongful arrest iyo itegeko that is the law kandi none
ariko urega ntiwuregera nanone
oya ndeka nabi urabigarukaho gufungwa biva igihe cyose umupolisi umusirikare cyangwa undi muyobozi mukuru wa leta agufosinze akujyanye ahantu cyangwa akufosinze kujya ahantu utahisemo akagufosinga kuhaba udafite uburenganzira bwo kuhava icyo kintu cyitwa gufungwa biri immaterial nta difference bikora abo bagufungiye bashobora gufungira mu biro bye ashobora gufungira muri hotel ashobora gufungira mu rugo rwawe ashobora ahantu hose yabikorera therefore izo statement uri kumva ku bantu bariya aho bahita banyari nta yindi definition bifite kireka wrong illegal arrest no gufungwa kandi igihe cyose leta ikase umuriro amazi ubuvuzi ku bantu runaka ikabikora systematically hagamije kubababazwa cyangwa kubabaza cyangwa kubazanira pain cyangwa kuba incapacitating icyo gikorwa cyitwa crimes against humanity ibyo bintu bari gukora ni illegal arrest na illegal imprisonment kandi ebyo ni byaha ni cyakitwa bali nebi ndi bakora ebyo bitwa crimes against humanity no one ore ezo concept zibe clear kujyana umuntu hariya aho bamujyanye ku ngufu bamaze kumufungira amazi akahajya akagenda uburyo bose yagenda mumujyanye muri base ku ngufu cyangwa agiwe n'amaguru akajyayo oyo muntu bamujyanye ku ngufu
Dr. Kambanda samazi gusa umuriro amazi kubabuza kurya gufunga isoko muri make kondisiyo zose zituma umuntu akomeza kubaho bamba uburenganzira bwabo totali
icyo cyitwa crimes against humanity iyo niyo definition ya crimes against humanity kandi crimes against humanity nawe bisaba kuba mu ntambara usubira kubikora ngo muri iki gihe barimo byo byatandukanye na war crimes zo zikora mu gihe cy'intambara gusa
none se ntabwo nkuca mu ijambo no kunganya ntabwo ujya wumva muri testimony twumva mu gihe cya genocide ko bavuga ngo barazaga bagafunga amazi bagafunga umuriro bakabima ibiryo mbere yuko abantu baba wiki mbere yuko babica zimwe mu magambo ndimo kumva njya mbyumva no mu buhamya iyo tugeze mu kwezi kwa kane mwakomeza
none wo ni ushaka kumbwira ibi bintu ugira ngo babize ryari ese babigiye ku ntera cyangwa nibo babikoraga na kirya gihe so ibi bintu nayo mpamvu batashaka n'abantu kudisikasinga ibi bintu kubera ko bazi neza ko babikoze na kera wibuke ko ubwo buryo nabo bakoresheje mu gusenya inkambi za kibeho n'ibi bakoze ibi bintu turi kubona sasa hivi ntabwo babitangiye today ahubwo ikibabaje ni abantu bibwira ko bo bari safe buri muntu mu Rwanda ategereje umunsi gusa mwibuke ko iyo banyahe ni ubutaka butaka kuva kuri banyahe umanuka cyangwa uzamuka nawo ni ubutaka Kagame reka abanze afataho n'aha nawo azabagerawo so ni ukuvuga ngo iyo ni situasiyo abanyarwanda barimo ni situasiyo yo gutegereza sekibi umunsi azakurira Kagame na rimwe azahaga dore ko umuhungu we uyu Regis ni umuhungu wa Kagame Regis ni umwe mu bana ba Kagame amufata nk'umwana we barakuranye n'abana be ibintu meze gutyo urabona ko yamukoresheje ne muri iriya kesi ya bavuga birimo whenever wasomye izo kesi zabo byose birimo ntibyagasana uyu muhungu n'uyu mukobwa wagasana amini bavuga ngo yafashe ku ngufu baramukoresha mu bintu byinshi uyu muhungu we yababwiye ati n'ubutaka twafashe burahari ariko ntabwo turi abu developinga turategereje ni ukuvuga ngo kaga ubutaka nta na hamwe azagira unga ahagarike kubiba arahunika ubutaka bwe n'ubwo kubera ekonomi yubatse adafite n'amafaranga aramutse anashyizemo amafaranga ntabwo azabukoresha kubera ko abantu ntabwo azabona abakiriya kubera ekonomi yubatse uko bimeze ariko we azakomeza ni ukuvuga ngo buri muntu wese uri ku butaka kireko zajya mu kirere ategereje gusa kandi mu kirere batubwiye ko Rwanda Air izabasanga ariko umuntu wese uri ku butaka mu Rwanda ubutaka buri strategiki Kagame ni nka kakariya agasimba kiba ibyuma ahantu hose katanafite gahunda yo kubikoresha uretse kubyiba gusa Kagame ni uko ameze ku butaka iyo asaba nka kariya agasimba kiba ibyuma yari kubanza niba agakoresha ubutaka yambu y'abantu bo akabukoresha bikarangira
agasimba ushavuga ndumva ari ifuku iba itwara byose ijyana mu mwobo ako gasimba
niko reka kaga afite ubu burayi umeze gutyo kaga ni ifuku basi nimba ni ifuku ni ifuku nta kintu atiba ajyana mu mwobo umwobo ukuzura akawusiga akawuta akajya mu wundi nawe akawupakira abazungu bakabirya iyo yibye iyo avuga ngo yawunitse bakabimurya Zebe mifaranga bamuya buri munsi. You know? Kubusa. So, kaga, appetite yoku iwa kutaka buri munsi wese uri kubutaka mu Rwanda. Urese kana arenge mipaka akajya akashaka kwiba no butaka bo muri Congo, akagera kwiba no butaka mu Burundi. Uriya ni fuku eza na kulindi. So buri munsi wese ategereje gusa umunsi bazamugeraho. Umunsi ne banyahe kesho na ahandi.
Dr. Warukomoje uti ibi babikore n'impunzi zakibe uko zishwe zigotwa umuryango w'abibumbye uruhari, ariko amashusho turimo kubona hariya muri Kangondo mu cyangwa muri Banyahe uko abaturage babyivugira biteye ubwoba, kandi kubona bikorwa n'abantu bitwa ko bari mu nzego z'umutekano bamaranye nabo baturage imyaka 28. Hari n'uwo twandikiye ati ntimwirengagize ko twe twabikorewe mu nkambi ya Kiziba, twarashwe n'inzego z'umutekano. Ibirimo kuba muri Kangondo biraduha ishusho y'ibyabaye iwacu, sibye ko kurasa ntabwo biraba, ntabwo tuzi wenda niba ari umuturage waba waranarashwe, ariko bano bantu bari capable to do anything, bashobora gukora ibintu bitandukanye. Hari abantu bitwa bari influential baba bari muri nko muri hari muri Kangondo bitwa ko b'influence abandi kutashyira mu bikorwa ibyemezo bya leta, abantu bakomeza babahanga ijisho. So kiriya kintu nukomeje uti no mu nkambi barabikoze, abo muri Kiziba nabo banyandikiye bati natwe twarabibonye twarabikorewe. Ntabwire titinya ibyo twe tuvuga, nuko umuntu abimbwira avuga ati amahanga ntacyo bibwiye, kuko Kagame yishe impunzi za Kibeho amahanga arebera, ariko n'umuryango w'abibumbye yica impunzi za Kiziba bahari. Bati ibyo ama image arimo kugaragara muri Kangondo Kagame ntacyo bimubwiye, nubwo dukomeza kuvuga ko ari ibya by'intambara. Sinzi wenda niba komantera kurangwa kuri ayo magambo.
Ibintu ni ukuri mubi turi kuvuga sasa hivi, ariko nshaka kubihuza na concept ebabaje cyane iri mu Rwanda yitwa abavantara. Icyo kintu cy'abavantara definitely kizagira ibibazo, kandi ikintu njyewe numva kiri meaning less, ariko nanone iyo utekereje cyane kuri aba abanyarwanda bababajwe n'ibi bintu bya Kagame buri munsi, uhita wumva impamvu bakoresha iyo concept y'abavantara. Kireko umuntu wo mu vantara, kireko umuntu utafita relation n'abantu na community, nta muntu wakora ibyo bintu. Vure njyewe njya nibaza aba bantu bakora ibyo bintu bafite amaraso n'abantu koko? Aba bapolisi bakora ibyo bintu babashyize imiryango yabo, kandi bamwe bava mu Banyahe nabo.
Ariko niba wumvise neza gatumvise ko Venuste Eric bagira ubuse yavuze yuko bamwe mu miryango ituye hariya muri Banyahe yari ifite amakuru kandi bakuye mu nzego z'umutekano zabo bapolisi n'abandi baje gukora biriya bikorwa. Niba yoma bababwiye bati tugiye kuza kubikora ko turabibwiwe, nimwitegure rero. N'ikindi bavuze bavuze ngo bamwe bahungishije ibyangombwa byabo. Hari aho nasobanura icyo bashaka kuvuga, guhungisha ibyangombwa ntibikuraho yuko utaba muri Banyahe. Ntabwo rigeze na understanding why bahungisha ibyangombwa by'ubutaka bwabo kuruta kuguma hariya muri Banyahe.
Erega ni abahanga, aba bantu ni abahanga, kandi bamwe baba babizi, barabizi ko Kagame ntaba ari guhunika umutungo, ari guhunika imanza zizavuka nyuma ye.
Kwambuye noneho ibyangombwa by'ubutaka case is closed, ubwo bibiranye
bishobora kugora kumvisa urukiko ruzaba ruhari igihe muzarega ko waliwo kubera kugombye kuprovinga ko ubutaka bwari ubwawe. So aba bantu nabanga nibabike amadokima yabo nyuma ikibazo cyabo nihajyaho leta ezayoboka demokarasi iyo leta egombye kuzasubiza. Erega tufite na n'urugero rwiza hariya muri Uganda, Amini yabikoze abahinde yarabirukanye mu butaka bwabo, ariko abari bafite ibyangombwa byabo barabizanye ejo bundi leta yarabasubije. Habaye ngombwa ko leta ishyiraho ikigega cyo kwishyura bariya abantu. So ibyo abaturage bari gukora banafate nevi menye tsobyose kubera jo kuwake nyuma ya Kagame hagajyawo urukiko ruzaburanisha abantu bafite uruhare rukomeye mu byaha byakozwe muri iyi ngoma ya Kagame mu byaha bakoze bashobora no gushyira nka ugashyoga bashyira mu tsinda by'abantu bakoze ibyaha muri banyahe bakaburana itsinda ryabo abantu bafate ibimenyetso babike ibyangombwa byabo u Rwanda n'urw'abanyarwanda bose kandi nta mvura idahita Kagame azavaho nka kompawero ejo bundi mwamubonye bamushyize mu rukiko nibagireri amahirwe kaga ashobora kuzafatwa agashyira mu rukiko abaturage bakagenda kwerebera umuntu wabamburaga utwabo kandi bahawe amafaranga yabo bahawe uburenganzira bwabo therefore kubikira ibyangombwa ni ngombwa mugende mu cyaro mubike kure mutavuza aho biri mubirebe kireka abantu bari hafi yanyu babuyakiye urupapuro njyewe nibanyicya ibyo mumenye asneri uno mutungo wanyu ndanapfuye mwazabijyana so nta kundi barababaye ariko mu gihe hatarabonekaga ubushobozi bwo gukuraho se kibi kandi ndasenga Imana ko Kagame yazasimburwa n'abantu bari siriye bashaka kubaka igihugu gihuriwe na bose abo bantu bashyireho ubutabera nyabo apana ibintu bikorwa sasa hivi nibo bazatanga ubutabera kaga emitungo ye erazwi aweri urubyaro rwe emitungo yabo erazwi iyo bafite mu Rwanda nayo erahari ezagurishwa ezatirwa cyamunara kugira ngo leta ishyireho ikigega cyo kwishyura abo bantu so abantu bakomeze babibike bazishyurwa na leta nihajyaho leta eri demokarati izabishyura nta kundi
Dr. Kambanda hari abanyandikira no yaragira ati arabanza akagusuhuza aravuga ati Serge urakomeye abaturage bakangondo ndabumva nangire ya leta y'abajura yanyambuye isambu yanjye reka no kuvuga location kugira ngo bahite bamenye uwo ari we undamukirize Notre Mandela Professeur Kambanda ubwo ni bamwe mu bantu bataryamye bakumvise uyu aravuga ati Serge Serge umbarize Kambanda yavuze ati ibikorwa bira bikorwa arimo gukorwa ni ibikorwa by'icaruzo ni crime against humanity ati niki kindi cyakorwa nanjye ndumva nahita mbariza aho ngaho wakomeje kubitubwira ariko se iyi leta itinyiki tutanze ingero mu nkambi ya Kibeho uko byagenze baraje mu mpunzi bararasa barica nasiyo zinari hibereye impunzi za kiziba ejo bundi ibyazikorewe zararashwe hashteri yari hibereye aha muri Kangondo ejo bundi mu mwaka 2010 hariya ni 2000 ni muri covid hari kese y'abasirikare bafashe abagore ku ngufu hariya wigeze no kubikomoza wenda uvuga uti bifite isano abaturage bari yariya bagira amahirwe kubona ziriya YouTube zibegera barivugira bati mutuzaniye abaganga bakadupima basanga twarashize muri twe hari indwara turwaye dutewe n'ubu butegetsi Dr. Kambanda uri umunyamategeko ni kredi yawe rwose urayifite ariko nanone twe turi muri aspect politique hakenewe iki Dr. Kambanda
uburyo bwose bakoresha kuhindura biriya bintu hariya nabivuze ariko niba hari abantu badawutinga ko ibi bintu turi kuvuga bidashoboka barebe kompawero kompawero ejo bundi baramubonye mu rukiko asaba n'imbabazi kompawero yari afite ingufu nyinshi kurusha na Kagame hari umunsi umwe abanyarwanda bamwe bazabibona abandi bishobora kuba twaragiye cyangwa baragiye hari umunsi uzaboneka Kagame niba atari we abantu bamufasha kubikora bazaba mu rukiko bakaburanishwa ibi bintu ndabyizera ko bishobora kuzaba otherwise ikibazo cya cy'ibihugu cyangwa politiki mpuzamahanga nuko iyo umuntu afashe ubutegetsi mu gihugu agashobora kupoteza engoma ye arakomezanya iyo power kugeza bayimwambuye mu gihe mutarayimwambura arakomeza sanabo bazamuhagarika muri UN ngo genda kireka abaye exceptional nini ariko azakomeza kuba perezida azakomeza kubikora ariko umunsi abanyarwanda bazamugarika nyine niwo abanyarwanda bazabona Kagame ashobora kuzapfukama kandi ni umunyabwoba ukomeye uteye ubwoba azapfukama abasabe n'imbabazi icyo ni cyo gihe ariko kugira ngo icyo kintu kibeho abanyarwanda bagombye gufata umuheto umuheto mushobora kuwufata nka gurupu cyangwa umuntu umwe muri bariya abantu bari hafi ya Kagame ku giti cye atabigirishije inama akavuga ati enough is enough ndamupyakwiye ibi birashoboka nabyo cyangwa se abantu bafate abantu bafate imbunda kubera Kagame nicyo ashobora kumuvanaho hariya bamurwanye n'ibihugu muvuga ngo biramushyigikiye ntabo bizakomeza kumushyigikira haramutse habonetse gurupe y'abantu bafite ingufu bashobora kumuvanaho kandi bakanagaragaza ko bari ku ruhande rw'abaturage nta kigoye Kagame azabaho sino ntabwo mbona Kagame muri personality ye nzi neza ntabwo ashobora kuzahinduka ni kaga koko kiba kicya kadafite gahunda ariko kashimishijwe no kwiba gusa kashimishijwe no kwicya gusa Kagame ni agakoko kabi cyane ni kaka masa bavuga kamari nka kawe ni kaze vukiyemo oyo ni Kagame ni umurwanyi w'u Rwanda ni nk'abahitira banero iyo niyo kategori ya Kagame
none Dr. Kambanukira aho ndagaruka nanone ku bikorwa by'icarubozo mentally physically biri manifesta abarimo kubyibutsa nuko bagifite n'ibyo bikomere byabyo cyane cyane izi munzi za kiziba ziri hano ziba zidukurikiye zimwe na zimwe ku banyarwanda babaye muri dictatorship y'imyaka 30 bumva imvugo ariyo kwica ariyo kuburirwa irengero wanakumva bira biganiro bimeze iminsi bikorwa kuri televiziyo y'u Rwanda harimo mukuru arinda anyway nawe mukuru arinda arabanyibukije bati mujye munabibibutsa nabo bibagirwa vuba hari unyandikiye hano kandebwo butumwa hari unyandikiye hano vuba ati birababaje kubona mukuru arinda ari we bakoresha mu kurenganya abaturage ba Kangondo ati harya mu myaka yashize ntabwo mwibuka itangazo ryo guteza cyamunara imitungo ye aho mukuru arinda umutungo we watezwa cyamunara bavuga ko ngo yarane kwishyura umwenda yari bereyemo ngo niba ari famida simbizi mukuru arinda nawe murabyibuka yuko iperiyode imwe imitungo barayinuganuga guteza cyamunara aza kuvuga ko banabeshye kurepe ntabwo wibeshya so ndagira ngo ngaruka ngaha ku kintu kirebana no kuvuga ngo kuba abantu bamaze igihe kirekire muri dictatorship bahungitwa ukeka yuko abaturage bashobora kuba overcome bakumva yuko bafite confidence yo kwihagararaho kuko uko twabibonye aha turabona abaturage bamwe bamanitse amaboko barimo barasingiza ubutegetsi baraburamya kandi biranumvikana hari uwitwa Shikama wataye muri yombi mu minsi yashize azira yuko yavuze ati nitugira icyo tuba muzamenye ko abadukomokaho iyi leta yateguye jenoside kuri twebwe kambanda abaturage bamaze igihe kirekire muri dictatorship nk'iyi bakandamizwa bahungetwa bitwa kugira ngo bongere kubuildinga confidence bigenda bite gerageza utwedike gatoya wenda uko babuildinga confidence
urabona nshakoresha uriyo muririmbi wabivuze mu ndirimbo muri boroshye
ati kuba tutavuga ntabariko emitwe yasu elimo abusa
ninde bi ntago namenye wari wa ndumva rubwa kare umuvuzi
uyo musore barase I mean ntabamura stambuze ne bamura stawa mu ayo urozi bamushize muri prison no muri ni bikomeye
cyane okay okay
after ndirimbo ye ntabone kizina ariko no muri afa yiringira ngo
I see what he's talking about. Nani zina na kulima kuza.
Ya, mbamu isheni ne ya, na ni hariko mbamu zengo kuvira kongo niwe wandi kage endiri moza kalasira. Erigani ngo niwe wandi kage endiri moza kalasira ango bavugako yakole shaga kasa kalasira. Ngo sisi neba na studio.
Jepoli.
Amazina na bomba njia zali kwa konsepti mbanzomba mbabili yes serizina na vio yes olamona ngo hario munu uomuze guzomu teka na wambu ye mavu vamu isu naba nubamu isu ndabazi amazina ye muenda yazi yali muri misio yalambu ye ate bavu zeko olamona oyo karasira ngo ni debe ngo ntacho yakora adafite uyo mugabo je ngo niwe wamushizemo ingenga bitekerezo ngo niwe wamwaga indirimbo cyangwa na studio hari studio yambuye ngo bakoreragamo ngo hose bari barahamwirukanye ariko uyo mugabo ose ne bari afite studio first nabonze bukaneza ariko urupfu uyo mugabo uyo muririmbi rufita uruhuriye na nini noyo nini so yavuze ngo kuba tutavuga ntabariko omutwe wuzu ya mazi cyangwa kuri ibicucu abiyana kuba batavuga ntabuze ko ari ibicucu kuba batarahaguka ngo berukane FPL ntabariko ari ibicucu hari umunsi nta nabo tuwuzi abantu bazavuga ngo enough is enough muri rusange cyangwa se omwe omuntu omwe muri bali abalinda Kagame atabigirishije nama atafite n'umuntu wabwiye akamupyatura ebintu bizaba nkani nariyo bizakemura ekibazo so ebintu ebyo tuli kubona kubera ko Kagame adashobora guhinduka bizakemurwa gusa n'okuntu Abanyarwanda bazahitamu kwanza kwepakurura Kagame kubera ko nta wazavaho batamwepakuruye kandi nta bazahinduka batamwepakuruye cyangwa tutamwepakuruye ni ukuvuga ngo ibintu byose tuli kuvuga tuli kubona sasa hivi buri munsi bigenda birushaho kuba bibi kubera akari agafuku aho kabonye ibyuma byinshi kakoresha ingufu nyinshi zidasanzwe kugira ngo kahamare ibyuma n'ibintu byose Kagame ni uko ameze ntabo azahinduka ntabo azareka ibyo akora ahubwo azayongera gusa ariko uko hari njyango n'umugani w'ikinyarwanda ngo werukanka umugabo werukanka umugabo ukamumara ubwoba Kagame we yibwira ko abanyarwanda ari abaswa ariko yibagiwe ko abanyarwanda bameze nk'ikirunga arabirukangana ariko ashobora kuza abamara ubwoba eriga bwana sharize nuko mukibya mu mateka yacyo eyo tensioni tuli kubona ntabari bwa mbere baye mu Rwanda kandi kavamo ibintu biteye so biteye ubwoba biye bya 59 nuko byabaye eriya tansio bashoboraga kwicara bakabirangiza mu mahoro baranze bose mpande zose omuyokaza uwo muriro ibi bintu tuli kubona sasa hivi nta kuntu bishobora kurangira mu mahoro bizarangira mu muriro kandi mu burakari nabona kuye iriya concept y'abavantara Kagame
asunisa abantu ku rukuta akebagirwako n'abantu bamukoze akebagirwako abanyarwanda ne bahaguruka kumwirukankana bashobora kwirukankana bose kandi bakabura aho bajya bisi yarabeguye pasiteri ati muzahungira he mwakabyaramo pasiteri yarabeguye ati muzahungira he mwahungira he so kandi aba bantu bamukuranya n'abandi bakebagirwa ko ari nabo baprosecutinze hano abantu babazizanga kuba bakoranaga na leta ya Habyarimana bakaprosecutinga n'abantu ngo bajyaga mu nama abantu bamukuru barinda bebagirwa ko nyuma yaho
daftari ni ukukunganira kuko hari ikiganiro nabonye kuri arabiye ikiganiro cyitwa Inspire Me abavugana n'abana bato bavuga ngo mukimushimisha ni manza yakoze izo zaba Victoire Ingabire zaba Mugesera n'abandi avuga ati nananditse igitabo ku rubanza rwa Victoire Ingabire ati uyu munsi impaka zararangiye kuko bamwe bavuga bati naramurenganyije ndabwira nti mujye mu gitabo passage runaka kuri we yumva yuko ari influencer no muri community afite n'amateka no mu gitabo nyine avuga ati ndi proud y'ibyo nakoze ati urubyiruko rukwiye kubyegeraho wari umukomoje nanone izina rye rikomeza kugaruka sinzi impamvu ubwo wenda uraza kubisobanura kumva yuko yavuga ngo hari imanza yaburanye bimuha icyizere n'ishema ko hari contribution yakoze ku gihugu cy'u Rwanda
yebagirwa ikintu kimwe ko imanza za Arusha zagiye no mu matsinda y'abayobozi bakuru abasirikare bakomeye bakajya nabo bazabashyira mu matsinda amatsinda y'abaprosecutor barenganyaga abantu amatsinda y'abantu bateye kangondo amatsinda y'abantu batanaga uburozi itsinda ry'abantu batemaguye abantu anaha basababonesha nabo mu matsinda kugira ngo niyo banyuma gushya w'amatsinda erega abantu bebagirwa vuba abo bamukuru barinda bagombye kuba banatinya consequences z'ibintu bavuga tekereza umuntu ufite umuto hazima uzi n'amateka y'u Rwanda akakubwira ko yaburanishije Mugesera amuzi amagambo yavuze kandi nawe ari kuvuga amagambo ameze nabi no kurusha na ya Mugesera we akebagirwa ko nawe nyuma y'iyo leta barimo hazaba iyindi leta ishobora kuzamburanisha ayo magambo avuga Mugesera ntabamburanisha ikindi kintu uretse amagambo yavuze ubuse abo bo amagambo bavuga kuki batazi ko nayo ashobora kuzaburanishwa bashobora kuzaburanishwa erega ikibazo ni nka biriya byo banyana bavuga ngo guhaga umuntu akarenza nyina akaguru ibyo nibyo mukuru arinda ari arenza nyina akaguru kubera yahaze ariko yewukeko bebukeko bose kompawero ejo bundi babonye muri asaba imbabazi kompawero yabarushaga ingufu abo ubwabo babonye abantu bari bakomeye muri leta ya Habyarimana babahumiliyetinze bakabagiraho bambaza eroziya ya prizo bakabiba n'ibintu byose bari bafite bakabigabana obose abo bona bari ku rwiriro busa erega amateka yacyo u Rwanda tufite amateka meza nta kintu kitaraba mu Rwanda nta na kimwe bibi byose bishoboka ku isi byabaye mu Rwanda ariko abantu bebagirwa vuba ugasanga umuntu ari gukina ibintu bikomeye ibi bintu byose mukuru arinda ari kwe kwita mu gatuza ngo yaburanjije Mugesera yebagirwa ko Mugesera yazize ururimi kandi nawe ararufite narwakoresha ejo bundi babanye ho Kagame kuki batamuburanisha we ariko abantu bazayitemo tuzayitemo vacyo tuzayitemo kwagara kukuri tuvuge ruti njyewe nk'abariya abana barindwe bo muri Bibiliya wa mbere bakamuzana ati wariye ibitaribwa ingurube icyo gihe ingurube ntawe baziriyaga kambi ati yirye akavuga ati ndakakuroga njyewe aho kurya erietungo munyike bakamusa bakamukata bakaza nundi omukurikira ati wola lijja ati nzejeo ahogusebye imana n'ogusebe mbere y'abantu mu nkate aba bantu ebinibyo tuvuga kuwagala kuri vali kubera ko abazaza bazagusanga bavuga bati oyo mugabo n'uwamugira nabi abantu bazamuseka ariko ibintu bari gukora betera mu gatuza beme bayibuke ko n'abandi babikoze mbere yabo erega omuntu wagiye agatabulula mbonye omutwa n'amabwe gufa akayajyana sebe yajyanye mba mfumu ashobora ko hari mfumu yayamutumye agaragasitwa n'imana
urumva nicyo atakora
umuntu kandi we nawe afite ububiri ubu se abo bazaba bamushinguye kuki we batazamuhamuvana nawe amagufa bakayajyana na nyina akamuzana akamushingura hariya na papa we ngo niba yazanye papa we cyangwa yazanye ibindi ariko na papa we yaramuzanye mu Rwanda wowe amagufa y'abantu wataburuye ayawe n'abawe kuki yo atataburwa ubusegira ngo ayawe na nyoko wagize hariya ejo muri abantu bazayataburura bayataburura wowe ko wataburiye ay'abandi so awo nayo liri etegeko lya mbere Yesu yababwiye ati niyo nicyo kintu niwo mwambaro mugombye gushyira hejuru y'indi myambaro mukundane kandi gukunda bifite explanation yabyo tugombye kumenya ko icyo wifuza ni nacyo n'abandi bifuza ikintu kigushimisha menya ko n'abandi kirabashimisha n'ubu wowe uri umukire kuba ushimisha no kuba ufite wawe ni nako n'uriya umuntu wo muri banyawe yeshima kuba afite akazuke hariya afite n'abana be uko utakwishimira gutumurwa mu mutungo wawe ni nako uriya umuntu wo muri banyaye atashobora kubyishimira ushobora kuba ufite embaraga sasa hivi ariko mwebukeko mugiye Habyarimana yari afite embaraga Kagame yacuruzaga ku muhanda yaje gukura akaza kumutumura Bwana Kagame nawe aba bantu usuzugura ashobora kuzavamu ozagutumura so amateka yacu y'igihugu n'igitabo cyane suwe neza sinzi impamvu abantu batasoma icyo gitabo kugira ngo twekise bugufi tukore ekishobora gufasha igihugu kuba igihugu cya bose kandi birashoboka iki gihugu birashoboka aya mafaranga mufushe ubusa izo human resources mufushe ubusa kuki mutashyiraho politiki eshobora kuzihuza abantu bakabana abantu bakabana nubwo twagize histoire ifite ukuntu iteye iyo histoire ishobora kuyirenga abantu bagakorana bakabana bagakora ariko kubuza abantu gukora kubuza abantu kubaho ukumva ko ari wowe ugombye gukora gusa n'urubyaro rwawe ubwo se wumva bishoboka
Dr. Kambanda abantu baranagushimira ahangaha uyaragira ati biranryohera kumva impanuro za Dr. Kambanda ikiganiro cy'ubushize mwagiranye cyaranshimishije atari ku kibabaje nuko abanyarwanda tutigira ku mateka wa mugani ni cya kiganiro twaganira ku bintu inyungu z'ibiganiro inyungu z'uko abari mu butegetsi byabanezeza habaye dialogue kugira ngo ducike gatebe gatoki abari mu Rwanda n'abari hanze hari n'undi wanyandikiye aha ntisembyibuka ambwira ngo yemeranywa nawe impanuro utanga n'inama utanga atari kwigeza ubusabira kaga yuko abanyarwanda bazamureka akaba tranquille akaguma mu Rwanda bakaye ibyo bamugenera akagira ibimitunga ati mukamureka mukamuha ibintu byose yifuza ariko akaguma mu Rwanda ntimumukoreho cyane ntabwo nemeranywa nawe kandi ni impanuro ikomeye cyane iyo ushaka guca ikibi ntabwo nawe wapurayinga cyangwa wapurika ibyo undi yakoze Kambanda nagaciyemo hari ahantu ntabwo abantu benshi bakunda kumvira amanuro iyo uvuze uti ibi bidukorerwa n'aba bantu ku butegetsi kugira ngo bizarangire burundu tugomba kuzagira ikigongwe ikigongwe ndumva ari jambo ry'abarundi wirengagize ibagukoreye abo babigukoreye ukarenza ya maso ariko avuga uti kugira ngo twige tunubake ejo hazaza sinzi niba neza wumva icyo nshaka kuvuga ngo
reka nsubire ku bintu navuze tukigera mu Rwanda nabwiye inshuti zanjye igihe twavugaga n'ikigande kubera ko abenshi bari batataramya n'ikigande n'ikinyarwanda twavugaga no n'imyitwarire yacu yari iy'ikigande tuvuga abantu babwa urabibuka sinzi niba babibuka 96, 94, 95 ikigande cyari gihinduse ururimi rw'u Rwanda kubera ko psychologically abantu bo muri FPR benshi batinyaga bari bakifite kwikanga bavuga bati ase aba bantu abo bashobora kumvikana bakakwirukana bagasubizayo kandi hari n'ikintu nanone ikintu cya abantu abo beyumvagamo abantu bavuye muri Uganda kubera ko abantu bavuye muri Uganda benshi bazanye ikintu cyitwa superiority bashaka kwigaragaza nk'abo aribo bantu bafite uburenganzira kurusha abandi kandi ni kubera n'imbunda bari bayifite abantu babaye na force kwiga ikigande icyo gihe n'ikinyankore ibintu bimeze gutyo kugira ngo nawe use nk'aho wavuye Uganda. So the point is muri iyo period engufu abantu beyumvagamo narababwiye narabibuze nta na rimwe uretse kukuba n'ibyo byaha ebinshi nitwewe icyo gihe twavugaga twewe nitwewe twabikoze ariko ibintu byo kuburanisha abantu ibintu byo kwirukanka inyuma y'abantu nta kintu bizabagezaho bizarangira musubiye hahandi nta muntu wanyumvise nanagaze inama yo guhamagara uriyo mugabo Musenyeri Desmond Tutu atwigishe turebe ukuntu twakora ikintu kimeze nka cya South Africa nta muntu wanyumvise noneho rero ngize amahirwe njyewe ndarambiye kintu kitwa kuramba yayindi nini yabavuga yo erambye erarira ku rubu rwa ishobora kwicara ku rubu rwa pusi
ubushinga urabimbwiye mbwiye ko injangwe imbeba ishobora kumurizo w'injangwe
aha yo imbeba yagize amahirwe yo kuramba yicara kuri uru rw'injangwe ikarya kandi yayigaga nanjye ngize amahirwe ndarambye bimwe nayo mpamvu nseka abantu bamwe ibintu bavuga kubera kimwe igihe nshobora gukora comparison sasa hivi sasa none ejo mvuga abazasimbura Kagame nibahingira mu Rwanda bafite mentalite ya revenge yo guhiga bagahiga Kagame n'abantu bose n'imiryango yabo icya mbere bazabyara ikibazo cy'ubuhunzi nanone cya kabiri ntabo bazabona na possibility yo gukora ya democratization ntabishoboka ntabwo ushobora gukora democratization mu gihugu mu gihe igice kimwe cy'abantu wagihinduye abanzi ntawo bishoboka therefore muri intereza z'igihugu njyewe ibibazo ibintu byose Kagame n'abo bantu be bankoze cyangwa bakora cyangwa bankora cyangwa bakora n'abandi ntacyo bivuze imbere ya intere yo kubaka igihugu gishobora kwakira abanyarwanda bose ibi bintu umuntu yabishyira ku ruhande noneho mwese mukafokasinga kukubaka igihugu kizana abantu tugeza muvuga muti kabone nobo wagenda ugashakisha amaramuko mu kindi gihugu ugombye kuba ufite uburenganzira ku gihugu cyawe igihe cyacyo cyose iyo niyo sisitemu tugombye kubaka ntabwo ushobora kubaka sisitemu imeze kuriya uhiga abantu bamwe ngo kubera ibyabayeho cyane cyane ko uyu Kagame tubona waboze ni produit y'amateka mabi y'igihugu cyacu nayo mpamvu ushobora no kuzabona ba Kagame abandi igihugu cyo guhiga abandi yari
tukomira kwa philosophy ya formation yeye kuchipo Rwanda ni philosophy ya subjugation ni philosophy yogutema okukamba ha kugota none ukagira power zawe kandi umuntu wese yageze kubaza kubyo wakoze ukamurwanya iyo ni philosophy yo Rwanda yeye kuchyo Rwanda no kuchaba informe abami bagiye barwana mu buke kandi ukagenda bafata uruke uru buke twari twabande twari twaba kaunta pati babo bamwe bitwa sasaba hutu akagenda agafata agasozi kari kafite shefu wako umeze nk'omwami agafata akamutemagura abantu bashaka kwa identifika n'oli ya shefu batemaguye nabo bakabatemagura noneho akahinduka agashe kumwami no Rwanda. Na dialogue hali, nebi nyo kukaba, kuiba, gutema, gusaura, yo byanze baka kufana mwa mabia, baka ashira kuli nini. Nige tufite sasa hivi, na utandu kanyo.
Baka ashira kuli Karinga, ibijitu kwa Karinga.
Yes, yes, gusaura. Yes, sasa, hiyo niyo politiki. Niyo filozofe yeyo nabo wabuye gunga kureseka abantu bajye bakubesha ngo kaba batutse ngo pawunze bwa mbere ngo pawunze bwa mbere gunga bawutu stupid abatutse benshi bawunze obutoye obutayisi bwa tutsi kimwe nuko n'abahutu benshi bawunze obutegetsi bw'abahutu kimwe nuko abahutu benshi bababaye mu butegetsi bw'abahutu kimwe nuko so ikibazo igihugu cyacyo gifite philosophical orientation y'igihugu tugombye guhindura abaza Assembly Kagame nibashaka kumeza n'iyo philosophy ya vanguish na kunka na vanguish cyangwa n'iyo philosophy yo kumva ko yo bonye power abandi bagombye gukeka ukabafata nyine ukabakaba iyo tuzaba tugira none mu bintu byaka
kamanda nyemera gato gukaba ni nko kubohora kubohoza ijambo gukaba ni ugufata
mu Kiswahili nyine ukavuga uti he nimekaba you know how ushobora kunyura
ya
na ushobora kunyingirana ariko uri kubwira abanyarwanda bagenzi bawe kano Rwanda nta narimwe abanyarwanda bazagira ikindi gihugu cyitwa Rwanda nubwo ngo mugiye ukabye hano ukexkudanga abandi banyarwanda tubwire bakagame nyuma ya Kagame nubwo ngo abantu bakagame na Kagame n'abamukoma ukawo bazajya nabo besunganye bakomeze bahunge bagaruke nyuma y'imyaka 30 mujye muwane mutemane so kuki mutica na hasi mukavuga ati reka mbabwire bagenzi ntabwoko burusha abandi ubundi ngufu ntabwoko bugize n'abatakatifu cyangwa bugize n'abantu babi ntakarere cyangwa ntangiye ariko ntanarimwe abanyarwanda tuzagira ikindi gihugu cyitwa Rwanda kandi iki gihugu ni cyacu twese dushyireho system irengera twese nubwo tutakoze byiza bamwe ariko n'abakoze aya mahano babone space muri society wenda bashobora no kuzahinduka bakaba kuva kuri Sawulo bakaba Pawulo tufite imitabo itakatifu story ya Pawulo na Sawulo kuri uyu mugabo warenganyaga abakristo wabicaga ariko yarahindutse akaba ari we ubukristo bwagiye kugira inkingi ikomeye muri we kuva kuri Sawulo akaba Pawulo mujya mutakatifu iyo story ni nziza cyane nabo bakagame bashobora kuzahinduka ba Pawulo bakava kuri Sawulo birashoboka erigana Kagame uko mumubona nta narimwe yageze abona just society
ubwo wabi defending ute Charles Kambanda
ubwo se we ababyeyi bavuye mu Rwanda babishaka ibintu byose byamugiye muri subconsciousness yagiye kugurisha amagi ku muhanda abishaka nawe muri psychology karashobora kuvuga ati nanje ibintu nanyuzemo reka nanje mbereke ashobora kuba atari nabitekerezaho gutyo ariko kugira ngo tuproteje society yacu kutabyara ba Kagame reka kwicara mu nkambi kwicara mu nkambi usutamye buri munsi utegereje impengere ibigoye nabyo byamugize we ingaruka zikomeye so tuzubaka ariya society ishobora gutuma ba Kagame bandi batavuga reka tuweze nuko njyewe nuko nagize amahirwe nagira amahirwe yo kuintegratinga histoire yanjye mu buzima bwanjye nanjye nari kuba mfite double P personality ariko side na myself so kaga na asiwe nawe yagize amahirwe yo kuriconsidinga so kaga ni produit wese nyamenye kuriya ni ikibazo gikomeye turakemura nk'abanyarwanda so niba mudashaka ko ba Kagame bavuka bandi tukemure ikibazo cyacu kandi muri gukemura icyo kibazo harimo no kwihanganira n'abantu tumva ko badashoboka ariko tufane urugero rwa hano ukuntu bayintegratinze bibi nuko tutari perfect society ariko Amerika urayibona amateka ya Amerika ukuntu abantu barwanye bakicyana ariko bo babanye states 50 na turi kumwe tugize igihugu kimwe izo states zarwanaga bamwe bakangana urunuka ariko kugira ngo bubake states turimo sasa hivi tuenjoyinga barumvikanye bakavuga ati no ntabwo dushobora gukomereza aha tugombye guhindura ibintu nacyo nifuriza abanyarwanda
koze Dr. Kambanda tumwe turagana ku musozo ni ntabona ibitekerezo bishya mu minota 15 turasoza ikiganiro cyacu ariko ndagira ngo nongere nshimire abatwandikiye nyuma y'ikiganiro twagiranye ubushize banakoze contribution zitandukanye mu gushimangira ibyo wari watubwiye harimo uwanyandikiye ati Serge ibyo Kambanda yakubwiye ni ukuri reka nguhe ku mugereka kimwe mu bitabo wazifashisha igitabo cyitwa La Toussée Rwandaise et sa répression cyanditswe na Jean ntabwo nzirihazina ariko ni Jean Hibert aravuga ati kirimo byinshi mu byo Kambanda yakubwiye ahubwo Dr. Kambanda nk'aya amerwe tuba turubonye muri ibi byose muri za archive byazagerwa ku banyarwanda bite nzi neza ko uri umuntu akademike dufite abanyarwanda benshi banadufasha gukora tradition mu kinyarwanda iki ni igitabo cy'amapaje agera hafi kuri 200 ni byinshi muri conference z'abanyarwanda babirimo ariko abenshi abato ntibabisoma kubera ko ubutegetsi buriho bwandika amateka mashya izi archive nk'izi ntabwo zishobora kugaragara ngo bamenye ibikubiyemo ibyo twaganiriye biri muri iki gitabo nawe ufite nk'uko wagiye ubivuga ubushize ariko histoire cyangwa amateka ni ikintu gihoraho nubwo yaba atakubereye ariko tujuru na mateka ntabwo hano ruvuga ngo ibikubiyemo ngo bakubyemera ahubwo ndavuga ni na mateka nawe ndeba mu Rwanda hari croque y'abafaransa n'abanyarwanda kuri histoire ya genocide wareba abashakashatsi bose ugasanga bose 100% ni pro RPF barimo barandika amateka yabo kugira ngo azagume kuri n'uwakwandika andi mateka nawe ni amateka kubera ko ibitabo ni amateka abantu babisoma kugira ngo bidokumente ntibivuze yuko ugomba kubyemera ibyo bavuga ariko gusoma ni ngombwa kwidokumenta ni ngombwa Professor Kambanda muri kobate twakiriye ubushize iyi ni annexe y'igitabo twahawe
nanjye hari abantu benshi banyandikiye kandi bamwe baranakuze kandi barize bakavuga ati ibi bintu ntabwo narinzi ko byabaye no mu Rwanda aje ariko Kambanda wabivanye kandi nyuma n'icyo gitabo cyaje kuboneka abantu bagashyira so abanyarwanda aho turi hose ni biza kugira ngo nobo sasa hivi umucyo wo gusoma wabaye ikibazo abantu bagisoma cyane cyane abatoya abantu bato bashake utumuporoshe no mu mashuri urabibona ko no muri za kaminuza zacu abantu ntabwo bagishaka gusoma sasa abantu bashaka za slide iyo uri kwigisha bashaka slide poroshe cyane basoma n'abashaka gusoma ibintu biri complete biri so ariko muri sosiyete tugombye
nabyo navuze iyo tufite ibibazo mu Rwanda abayobozi ntabwo turagira statement cyangwa statement tufite ba militants bobwoko bayobora yo uko bagende bafashe buri afata ubuyobozi ashaka kwigisha evangeli ye n'ubwoko bwe cyangwa na regioni ye ebindi akanababuza kubikora ebyo ubwabyo ni ikimenyetso ko tutaragera aho tubaka igihugu cya twese n'ubuzima sosiyale bro njyewe nawe mu Rwanda igihe namaze mu Rwanda uzika bintu abantu turahunga amateka yacyo nk'igihugu kubera ntabo abantu bemerewe kuyavuga urabivuga abantu bakanatinya kukwegera kubera ngo wavuze kirazira ubwoko bwacu cyangwa ubwoko bwabo cyangwa abo baba no so ariko muri iyo process ndi kuvuga yo kubaka nini yo netwemera abantu bazasimbura Kagame niyo batashaka kubyara undi Kagame cyangwa bo guhinduka undi Kagame bagombye kujyana philosophy itaraba mu Rwanda philosophy yo kumva ko njyewe ntabari njyewe ogena kubaho kwawe ntabari njyewe ogena uburenganzira bwawe kandi na rimwe nzagusimbura uri unique ziyo mu bintu byose nshobora gukora kuguhindura kambanda ejo ngombe kukivana mu nzira ngombe kuretinga nawe nka Salize uri independent none wo nkana kwemera Salize na history yawe na story yawe nawe okumve yanjye na history yanjye na story yanjye okumva ko biri legitimate aho niho tuzatangira kugenda tuva muri mu kintu cyitwa icyo wakwita ignorance kutamenya cyangwa kutemera abandi n'amateka yabo kumva ko ibyabo ntabwo byabayeho cyangwa nta burenganzira bafite ariko twewe dufite uburenganzira bagombye kwemera ko tubari hejuru ibintu byose
Dr. Wenda uposinga gatonga aho kuko sisa kutambuka utashimangiye ukeka yuko hari ikintu ipfunwe collectivity kugira ipfunwe rya rusange wumva yuko niba ndo muhutu ibya by'abahutu byose bindeba ngomba gufightinga kubera ko abahutu bakirwaho cyasha niba ndo mututsi ngomba gufightinga kubera ko batunjeje cyasha cyangwa umuntu agomba kumva yuko ikibazo kibona iyo kimureba cyangwa kireba bene wabo cyangwa kireba igihugu ndagira ngo tube mu buryo bwagutse kubona ikibazo mu buryo bwagutse bw'igihugu kuruta kukibona mu gatsiko k'ubwoko k'akarere nkeka ko twahita tubona igisubizo cya gitomoye niba ukoze icyaha ugahanwa ariko ntiwitwaze ko uhanwe kuri umututsi niba ukoze icyaha ugahanwa ntiwitwaze ko wajyanwe kuri umuhutu niba warenganyijwe ukarengurwa kuri umwe n'igihugu ariko ntubwe ngo narenganiwe ko nkomoka mu bwoko runaka icyo gihe tuzumva yuko igihugu ni collective abenegihugu bose niba mbyumva mu yandi magambo neza
ariko kugira ngo ibintu bigereho ntabwo ari ibintu bikorwa n'amagambo nka birya bava besha ngo umwe ngo wageze kuri 90 na kangahe abantu batabaho cyangwa ni abarwaye bashaka kubesha ibi bintu bijyana ku rwego rw'igihugu bijyana institutions ziba zishyizeho n'amategeko arengera bose aha abantu amahirwe amwe iyo umuntu ashyizeho institution zirengera bose ziha abantu amahirwe amwe mukagira system idafite ukuvuga ngo you know tube na group yacyo tuburenganzira kurusha abandi ibyo niyo bintu bishobora kuzana abantu kuri level yo kwemera uko uri nanjye nka ukanyemera konti abantu baba bashaka environment eri tangible efatika yo kubana ntaba bimeze no muri famiye reka no muri famiye nakubimeze ntabwo ushobora kuvuga ngo muzabana neza n'abana bawe cyangwa n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe kandi buri gihe ugarutse umukubite inkumi cyangwa umuryango ibiryo ntababona urazana inyama ukayirya yose
ukavuga ngo cyangwa ukamwambura twe ukumva ngo muzaba no no mu ngo zacu kugira ngo tubeho neza tugombye kwigoma ibintu bimwe ukavuga ati okay tuvuge ku rwego rwawe hariya naguze ikiro cy'inyama kimwe urabona mfite ndanene nakwifuza kurya yose ariko hari abana reka ngiye wa gace kamwe abana bane ko tusangiye nuko ukava kuri muri saro umutima wawe uvuga ati ariko bacyuye bacyuze ariko nta kundi nta kundi ari kuyarya ngo abana babe bandeba mu kwanwa nubwo ibintu bigenda nuko erega bari mutwara rwowe
munyama akajya kuri salade
no ku rwego rw'igihugu harimo kwegoma ukava muri saro uvuga ati yewe ntabwo nari kurya yose ariko iyo mbandi njyenyine kariya gakiro nari kariya njyewe ariko kubera ko ufite abana bagombye kurya kandi bose bakarya ikwari you know ntabwo wavuga ngo njyewe ndarya hafu yose bo bagabane hafu isigaye no ku rwego rw'igihugu nuko bigenda mukashaho insisiyo zirwanya corruption kuri bose akana kuvuga ngo mwana wanjye we awe azagira no iyo tangiye kugira exception muba muvuye ku rwego rwo kubaka igihugu mukaba mugiye ku rwego rwo kubaka kingdom yawe so igihugu u Rwanda amateka yawo kugira ngo dukore tana round y'u Rwanda bizasaba kwigoma everywhere kuri levels zose kandi tufokasinga ku gihugu tuvuga ati no aho bigeze ubona ni urusigaye inyuma mu karere twebwe tuzava gute ku iyo levo tujyana u Rwanda ku levo eri hejuru aho abantu bazaba accommodated so njyewe nuko mbireba
urakoze cyane Dr. Kambanda rwose ndumva no kugushimira kuko duhaye ikiganiro cyiza ndimo ndagerageza kwakira umwe mu bavandimwe mu Rwanda mwiseneza ndagira ngo numve nimutwumva mbere ko Kambanda ava muri studio mwamutwumva
ndakumva ni mwizerwa ntabwo ari mwiseneza
mwizerwa waba utwumva neza
ndakumva cyane
Dr. Kambanda wumva mwizerwa
ndabumva rwose
mwizerwa nzi neza yuko ukora bimwe mu biganiro aho ngaha mu gihugu cy'u Rwanda hara benshi bifuje bati mudushakire n'umuntu uri aho ngaho tubwire uko bimeze wowe wumvise iki wakurikiye iki ndifuza ko wagira icyo uvuga mbere yuko Dr. Kambanda dutandukana
urakoze Serije ngusuhuze nsuhuze na Kambanda Sharire n'abandi bose bari gukurikira radiyo itahuka ngira ngo uko nibyo uyu munsi twiriwe tunanabitangaza ku mbuga zacu kuri Ganza turivuga ukuntu byari bimeze ariko ntabwo hari ahantu nk'uko twagiye tuganira n'abaturage baho ntabwo byari byoroshye guhindira no kuhasohoka kuko hari n'abo twakoranaga ibiganiro bavuga bati ati gusohoka ahangaha hari n'abatagiye ku kazi abo twakoranye ikiganiro avuga ati ukugera ahangaha rwose yanabivuga tugeze ahangaha ushobora kuhahura n'ibibazo ntabwo hano byemerewe guhindira ntibyemewe no kuhasohoka kugeza ubwo nawe yari ari kutubwira ati batangiye no kuducira amasinga y'amashanyarazi amazi mbega ariko we afite ikibazo cy'ukuntu bo ayo masinga aribo ngo bikoreshereje ibikoresho byose anavuga ati ikibabaje ni uko na kashi pawa bashaka bari kudutwara ari izacu twiguriye twishyuye ariko bari kuzidutwara ubwo urumva icyahiriwe uyu munsi ni uko ubwo ngubwo babaguteye aho ngaho ariko ngo bwarayije nijoro barabararira bavuga bati hose ni ibintu bidukomereye muri rusange uko biriwe ariko byaje kugera uwo munsi dukurikiye situwasiyo byageze nko mu masaha 11 wenda n'igice niho twaherutse kuvugana n'abantu babo abimwe bavugaga ati twebwe twahisemo no guhunga turahava we yambwiraga ati twigendeye ariko nubwo twagiye ariko si twese ariko hari abahisemo kuhava kwimuka rero hariya arabavuga bati bambwiraga bati hari abiyemeje kuhava ariko bakagenda babwira izo nzego bati twebwe twarabapangaye ntabwo hano twagira ariko bazihita ari uburyo bwo kuvuga bati zirangurane ikibazo ngo gishobora kuzavuka ngo ni uko hari ab'abavoka babwiraga bati nigihe turi mu rubanza nimwemera gusinyira zirangurane bizabirangiye tuzagura amafaranga yacu nimusinyira zirangurane muzatuba amafaranga yacu urumva rero ko abaturage bagiye hagati y'ibibazo Hongwe yavuze ati hari amafaranga uko mwavuka bumvikanye miliyoni kugira ngo abone urubanza ariko mwavuka akamubwira ati nujya gusinyira yanzu ukayijya muzama miliyoni yanjye urubanza ruzaba rurangiye uza wemeye ingurane
nizerwa wabuhagarikiye ugato uravuga uti abanyamategeko bunganira aba bavandimwe muri yariya muri Kangondo bafite ibyo babwiye abakiriya babo batagomba kubahiriza ariko niba ubikoze ni ukuvuga ko urubanza ruba rurangiye udashobora kongera kurekamina ko ugifite kete mu rukiko
yes icyo twakivuzeho rwose ukuri ganza n'ikiganiro na gitijo n'umuturage tije kitabimbwira ati umunyamategeko we bumvikanye miliyoni ariko amubwira ko nasinyira inzu ye ari Kangondo akajyayo na koko hariya babahaye mu busanga urubanza ruzaba rurangiye uko bazaba bemeye ingurane urumva ko ari nk'ibanga umwavoka yabiriye ukurikije uko yabimbwiraga kuko bageze mu rukiko bahita batsinga ko bemeye ingurane we akavuga ati nujya gusinyira yuko wakiri iyo nzu mu busanza ubwo ngubwo uzahitamo miliyoni yanjye urubanza ruzaba rurangiye n'ubwo ntacyo muzamukiburana kuko ingurane muzaba mwayemeye nuko nguko we yavuganaga ngo n'umunyamategeko we ariko avuga ati sinabona miliyoni kandi sinakwemera n'iyo nzu ariko ambwira ati kubw'amahirwe mfite ahandi hantu nahengese akazi ushobora kuzajya ariko hari ahantu ntabwo mashaka
ku kirebana n'ibikorwa bavuze byo kubakupira umuriro amazi kuba badashaka kujya mu isoko bahahe kuba badafite ubushobozi bwo kuba bakomeza kubaho muri iyi minsi ingahe simbizi babivugaho iki kuko ni ibikorwa by'icarubozo nk'uko umunyamategeko yabivuze cya Kambanda ni ibikorwa bigaragaza ko ni crime contre humanité abo mwaganiriye bo bakiriye bate ibyo bikorwa by'ubunyamaswa barimo gukorerwa
urumva icyo gikorwa uko bakivuga cyabaye nk'igikorwa cyababaye nko kubahima cyangwa se kubagiraho nk'icyo twakwita nk'iterabwoba cyangwa pesha kugira ngo bave aho hantu ibyo byo babivugaga nabo babyivugiraga mu kiganiro twakoranye bati amazi bayakupye umuriro bawukupye ati kuko nabo bazose nk'abagore batwite abana batoya muriho nta mazi umwanya w'amazi n'isoko barifunze n'amasoko n'utubutike tugiye turimo kuko urabona ni umudugudu munini baba bafite uburyo biyoruganije ku buryo bashyiramo twa botike ibyo byose birafunze ariko ni urwego rwo kugira ngo barebe uburyo bavangaho baberetse yuko nta buzima bahafite mu gihe cyose baba bakoze resistance yo kuguma aho ngaho ubwo urumva ko ari nko kubahimba kugira ngo barebe uburyo bava aho ngaho
none nkanjye maze imyaka myinshi nakandagira mu Rwanda iyo bavuze Kangondo Kibiraro cyangwa Barinyahe usibye amayimaje mbona n'ibyo msoma wowe uhazi wahagenze ari amazu tubona batwereka y'imiturirwa nayo kuko ari muri kariya kajagari cyangwa hari limite navuga ari amazu agaragaraho n'ariya wenda tubona yandi bavuga ko agomba gusenywa akaba hari bariya bafite amazu y'imiturirwa afite amamiliyoni n'amamiliyoni bo nabo bakwiye kwimukwa cyangwa bazimurwa bimeze bite wowe urimo kwikira amakuru
ariya mazu kuko naganiriye n'abaturage baho kandi nabo barabivuga kandi barabigaragaza ariya mazu uko ubona hari ikintu cyabaye uburyo nko kumanipira ariko bikagenda bikorwa n'ibinyamakuru nk'igihe cyangwa se ibinyamakuru bya Rusiya byegamiye kuri leta cyane berekana ububi bw'ayo mazu ariko ariya mazu harimo n'amazu ya etaje no ku muhanda meza harimo nk'umutegarugori uvuga ati inzu zanjye zikodesha amafaranga agera mu 400,000 cyangwa se 300,000 ingahe ariko bakavuga ko bamuhaye inzu y'ibyumba 3 na saro aho yagombaga kujya iyo niyo kujyamo yonyine urumva rero ko niba yari afite inzu akodesha n'izindi yabamo n'izindi akodesha ubuzima bw'aho ngaho buzahagarara reka nkwereke Serge rero ikibazo gihari ahangaha ntabwo rero hari amazu mabi kurushaho kuko iyo ugeze Nyabugogo rwose uteye Nyabugogo umugongo ukareba hakurya ureba amazu ari no ku musozi yo ahubwo ari n'amabi cyane no kurushaho ngaho ahubwo ari nayo ugiye kureba iby'akaga ari nabo ufite ikibazo uri kwerekeza mu bice bya Gasyata cyangwa se za Karuhuma ureba amazu yerekeza ahantu hari yereka ahantu ari ukuntu ameze kandi n'ahantu haba hitegeye umujyi hagenda hagaragara ukibaza impamvu bagenda Kangondo cyane ariko abaturage babo ko babitubwiye batubwiye ko ikibazo kiri hari ari uko baryamye hejuru ya zahabu nabo niko bivugira ariko bakavuga bati iyo zahabu ntibashaka ko tuyirya ngo bashaka kuyinyagwa bakavuga ko hari umunyaturukiya wabanje ngo kuza akagurira bamwe bamwe ariko akabaha amafaranga menshi cyane noneho leta ngo ikaza kubyitambikamo ndavuga ni abategetsi baje kugenda kwigamo noneho bagasigara aribo babaye abakomisiyoneri twabita n'abakomisiyoneri hano mu Rwanda ari ikintu gikunda kuhaba cyane serise ukaba ufite inzu ariko njye ndi kuyishaka ntazi kuyifite akaza nk'umuntu ubizi ugomba kugucururiza uwo nguwo akandyaho amafaranga nawe akayakujyaho nibo nicyo bo bavuga bati iki kintu baracyitambitsemo aha hantu cyane ari nabyo wumvaga nashikama yakundaga kuvuga kuri icyo kintu ati harimo komisiyo n'ibindi n'ibindi ubwo rero uwo munyaturukiya wumva ko aturanye nabo nawe yaravuze ariko ntabwo we bavuga ngo bazamwimura kuko n'ubundi bavuga ko nabo bavuga karera deni bakavuga abanyaturukiya bashobora kuzagura aho ngaho bakashyira amazu meza ariko uko mubona ariya mayimaje agenda ahita amenshi harimo amazu meza meza cyane ndetse ku buryo kuba ari n'inzu wasanga ari n'umuminisitiri utayifite cyangwa se umudepite
none mbere y'uko tusezera Dr. Kambanda ko tugiye gusoza abaturage batuye muri Kangondo na Kibiraro harya ni Kibiraro rimwe Kibiraro kabiri kuko hari igihe mbisoma simbashe no kubisobanukirwa neza uraza kubivugaho aba baturage bageze hariya bate bari baturutse he bari bavuye mu ntara cyangwa nk'uko tujya tubyumva ni abakomoka mu Kiyovu mu Kimicanga cyangwa ahandi hagiye hatengwa muri Kigali aba baturage wowe uraho bageze muri Kangondo na Kibiraro bate
bagiye baturuka imihanda yose bakagenda urabona Kangondo hariya ni ahantu hasa n'aheruwanye umujyi urabizi ukuntu umujyi wagiye uba wagiye wabanje ari agace gatoya ukabona za Kimicanga Kimihurura Nyamirambo mbega aka gace kegereye karitsiye Mateusi cyane babonye ko basenya ari umukiruku cy'abakene abenshi bamwe bagiye bavuga batugiye kubimurira aho bayitaga hari aho babimuriye ndaza kwimuka neza ariko noneho na za Kimicanga baza kubisenya abaturage uko bagendaga basenya tunazukaritsiye bagendaga bivugira aho ngaho mwibyo bice byegereye aho ngaho bakajya guforoma andi makaritsiye bagendaga baturuka imihanda yose rero bakagenda baforoma andi makaritsiye hariya bagendaga baturuka kandi bakagurayo utubanza cyangwa waguze ikibanza kinini akagenda aho abandi abandi gutyo gutyo ni ukuvuga ngo ni nk'uko n'ubu ngubu abantu bashobora kuza bagasenya nka Kimisagara abantu bakigira amageragere ejo bundi ukazasanga nabwo babateye amageragere batangaho gutyo kuko umujyi ugenda waguka niko bagenda bubaka inyuma yawo gutyo gutyo gutyo
none mbere ko dutandukana umwe kuri mu baturage bari hariya cyangwa isungari ishusho y'umunsi y'abaturage bari muri Kigali babona ibikorerwa n'abaturage ni ibibazo bibabaje kandi nzi neza ko nk'umunyamakuru nawe urimo urabikurikirana bajya bavuga ngo harya niye nyamaswa ni harya ko babona perezida ni cyototera isuka kirya umuhini ijambo ntabwo arimo kuza
ni umugani w'ikinyarwanda ariko ngo mugire gato ntabwo ni umunyamakuru ngenda ngo umunyapolitike ariko uyu mugani w'ikinyarwanda uvuga ngo irya umuhini iba yototera isuka
okay nabibonye muri komantere ijambo rya ryananiye ntabwo nibukaga aho bituruka abandi baturage batuye aho bose ibirimo kubera muri Kangondo byagombye kubabera isomo nk'ayo nk'umunyapolitike kandi urakoze kunkorektinga ni ukubera ko mbabona ibiganiro bamukora nkibagirwa ko uri n'umunyapolitike isomo bisigira abandi baturage batuye muri Kigali batuye muri ibyo bice wakwitwa wavuga yuko ataribo abo muri Kangondo ataribo bari bakwiye kuba prioritaire isomo ririmo gutanga uraribona ute nkawe mwizerwa
isomo ririmo gutanga ryereka tumubwire ko ndabibwira umunyarwanda uwo ari we wese kuko umwanya w'umunyarwanda utari no ku butegetsi n'abari ku butegetsi nabo bino bintu birabareba bakagombye kureba kure kuko ibi bintu ari iregale binyuranyije n'amategeko nk'uko mukurayida yavuze ngo ni abakwirengayobora ibi ngibi ni antikonstitisiyoneri binyuranyije n'itegeko nshinga igihe cyose bazimika akarengane ejo bundi hari igihe batazaba bari ku butegetsi undi nawe atazaza haje umuntu umeze nkabo nawe agashingira ku byabo akaba nabo yabimura ahantu kabone nubwo baba barahagize etaje ya nivo zingaho akavuga ati hakenewe abashoramari baza bakazahashyiriza ikubye kangahe nabo bakabirukana nkuko bari kwirukana aba baturage mu buryo bumeze gutya na gutya ibintu by'akarengane rero buryo buri bukereye imitima mibi mu bantu ibi bintu mubwira yuko abanyarwanda aho bari hose niyo urebye komande nubwo cyaba ari ikinyamakuru cya leta cyanditse kwivuga abanyarwanda benshi ntabwo bari kuvuru y'iki kintu kuko baravuga bati niba babikoze hariya natwe ejo bazaza kubidukorera n'abandi gutya gusa nyine iyi minsi uko FPR ku butegetsi irakora ibyo yishakiye kigakiza ariko nayo ngira ngo ntabwo izi ejo uko bizagenda niba yimika kalenda nari giye yakimika igakiri abamikonta naho bashobora kuzavuga bati nanu mwadukoreye ibi ngibi kera nanu tureka turi imuweho niko abantu bose imitima yabo irahagaze abantu kugira ibintu byarababaje cyane kuko mubwiza kuri serije ikibazo kinakomeye cyane ibi bintu babikoze mu gihe abana bari kujya ku mashuri abana bari kujya ku mashuri ubu ngubu ko mbwira umwana umuntu azohereza umwana we ku ishuri gute yari afite yari akangondo na kibiraro yari afite amazu yakodesha kandi amafaranga ayo mazu yayakuragaho ibyo kurya akayakuraho minerivare y'abana n'ibindi urumva ko ababyeyi nyine ni bya bindi za troma ni za depression zikomeza ziza mu baturage bangana kuriya niba abaturage nabo bagera ku bihumbi imiryango ibihumbi itishimiye kiriya gikorwa ni ikindi kintu kereye mu mitima y'abanyarwanda cya depression cy'umumekonta n'ibindi n'ibindi kandi imiryango burya iba uruhererekane ku buryo n'uwo wari utunze avuga ati ko nari yari atunze se kubera iyi ngiyi bakaba bamwirukanye bamusenyeye nuko nguko nyine ibintu bimeze
nta bundi buryo bari abaturage bafite ku manifesta ikiriya cyemezo ese imyigaragambyo ntiyemewe ntibashobora kwigaragambya ese hari ubundi buryo bashobora kugaragaza ko batanejejwe n'icyemezo cyafashwe nk'umunyapolitike nzi kuganira nabo kandi ibirimo kubakorerwa biguhangayikishije nkawe ukeka yuko indi nzira ishoboka kugira ngo kiriya cyemezo kigere no kuri Kagame nk'uko bavuga ati ni Kagame wagikemura yaba isigaye bari iyihe
byo kuvuga ngira ngo nagiye mbibwira abanyarwanda benshi bakunda kwiheha imisozi niko njya akunda kubivuga no kuvuga kuko hari ibitariho ntabwo bavuga ngo Kagame ntabwo ibintu byinshi biba mu Rwanda ntabwo ababizi baba bibeshya kuko isi hano ukuntu zubatse guhera ku rwego rw'isiba kugera kuri we cyane cyane nka kiriya kibazo cya Kangondo gikomeye cyane ntabwo yakiyoberwa mukuru arinda ejo bundi yunze mu ryanya mbere umugabo arabihamya ati Kagame bino bintu ntabwo natabizi kiriya kibazo cya Kangondo rero kuko kirimo imbaraga zirengeje izabo baturage baba batekereza kuko nta kiriya kintu kitarimo imbaraga zikomeye kiba cyarakoze ku bantu bose baba bari gukora biriya kuko kigaragaramo ko atari ikintu cyiza biriya rero mbabwiza ukuri bariya abaturage ba Kangondo sibo barenganyijwe bwa mbere ibibazo by'amasambu muri u Rwanda no gutwarwa abantu ibyabo n'ibiti n'ibyinshi biri hano muri u Rwanda njya mbabwira yuko ubutegetsi buzaza kera niko ubutegetsi wa FPR buzavaho kandi buzahinduka mu bihe bizaza uba ufite ibibazo byinshi bigendanye n'ibi bintu byagiye biba haba mu nkiko haba n'ahandi cyangwa se no kugenda abantu bakuze byaba ku buryo bw'amaherere ariko ibintu bizakemuka ntabwo bizakemurwa na FPR bibikora ahubwo ibibazo by'abanyarwanda bizakemurwa n'abanyarwanda mu gihe bitazabiriho bitazabiriho ibibazo bizakemuka ariko nizabiriho ibibazo bizakomeza ahubwo abantu bagombye gufata guharanira yuko hagomba kuba impinduka ikicara abanyarwanda bagakemura ibibazo neza nicyo gisubizo nta kindi
urakoze cyane reka ngushimire umwanya muduhaye kuko nifuzaga kumva icyo mwakoze uyu munsi muri porogaramu zanyu ntabwo nabakurikiye kandi ugize neza kuduha umucyo kuri ibi Dr. Kambanda reka dushimire mugenzi wacu utwunganiye kuko abenshi bavuga bati amakuru muba mutanga nibyo kandi kuba bisobanuye nabyo ni byiza nagira ngo tuzajya mu cyacu Dr. Kambanda
murakoze ibyo avuze ijana kuri indi niko bimeze kandi ndamushimira cyane ubutware no gukunda igihugu buriya gukunda igihugu ntabayeho gusengeza ubutegetsi abantu bagombye kubimenya apana kuri FPR n'abazaza nyuma ya FPR njyewe ndabisubiramo igihe nzaba nkiri muzima nzarwanya umuntu wese uzayobora igihugu ubuyo FPR iri kuyobora igihugu ibyo nashaka zabe murumuna wanjye nashaka zabe mama wanjye nashaka nzabirwanya so ndashimye cyane 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 abantu bari mu Rwanda kuvuga ibintu bimeze gutyo ni ubutware budasanzwe kandi ntacyo nakongeraho kereka kumushimira wenda reka konkudinga ikiganiro nshimira abantu bose bakurikije ikiganiro ibitekerezo byiza abantu batanze ndagushimira nawe zareje kuba wantumiye ariko nkabwira abantu bakore ibi bintu kubera leta
babe maso, babe careful. Niba batasome ibitabo bafungura amaso barebe uko byagendekeye abandi mateka yacyo. Ntawo bazaguma n'ubuyobozi eteka. Bizagenda gute ebyo oli gukorera abandi sasa hivi babigukoreye ejo cyangwa babikoreye abana bawe, cyane cyane ko ejo wowe uzaba utagifite n'ingufu utagishoboye no kugenda gutangira ubuzima bundi bushasha, oli kwambura abantu gutyo. Byumvikane uko na mugenzi wacyo abivuze, ebi bintu nawe bitangiriye hariya na nabo bizarangira hariya. Nanao bihuriye n'ukuntu amazu ameze, mwabonye ukuntu basenye iriya ya Rwigara nawe yari banyaye basenya amazu biriya ntabari, ntawe bihuriye na nini na n'ubufuku nyine bwakaga. Ariko arawiye ubusa n'abantu bamukore abamenye ko barwire ubusa bashobora kuzabibazwa ejo cyangwa ejo bundi. Murakoze cyane
Professor Kambanda, nukugushimira. Reka nshimire n'abandi banyandikiye kano kanya bati ushimire Kambanda kuba yongera guhighlighting ikintu kirebana na dialogue mu Banyarwanda. Ati ni ikintu gikomeye cyane, ati bisobanuro bye birumvikana biri justification kuri iyo dialogue, ati ni ikintu gikomeye cyane. Kambanda nukugushimira, reka ngushimire umwanya muduhaye. Dushimira abadukurikiye mwese aho muri, niba bwije nababwira ijoro ryiza, niba ari ku mugoroba umugoroba mwiza, niba mugiye kuryama mugire ijoro ryiza. Gahunda za raditawu kazi zakomeza ejo, ikiganiro cyacu cy'umunsi kirabaye kuko ntabwo ndi bugaruke nanone. Ni ukubashimira mwese rero twabanye, kuko topic y'uyu munsi ni iyi ngiyi, ibaye ku masaha atandukanye ariko icy'ingenzi ni uko kibaye cyiza. Mwizerwa hari ubutumwa wasorezaho kuko turacyari kumwe, kandi ndaza kugushaka muri iyi minsi kugira ngo twongere tuganire kuri iyi ngingo buri munsi ugomba kuyivugaho. Dr. Kambanda, reka twumve na Mwizerwa wenda ni ubutumwa yasiga.
Urakoze Serije, igihe cy'uko tugiranye ariko ndumva kikubyemo ibintu byinshi. Gusa icyo nabwira abanyarwanda aho bari hose ni ugushyira hamwe. Ndababwira ngo icyakaburiye mu isiza ntabwo kabonekera mu isakara, nta nubwo ibyo twimwe na FPR tuzabihabwa na FPR. Kamondo ni none ni kamondo, kandi no mu bihe byashize byarashize twagiye twumva abadamu barira kumva sitasiyo zo kujya kwa mirimo ukuntu umudamu arira n'ibiki n'abandi twagiye twumva, ukabona aho umuntu yubatse inzu ayibamo ayimaze nk'iminsi ingahe, imyaka ingahe, bakayimusenyeraho n'abandi tubona amarira ari mu Rwanda ni menshi cyane, menshi cyane. Ababyeyi bararira abantu barira twabuze abacu, abantu barashe mu buryo bumeze gutya na gutya. Ndababwiza ukuri yuko ibibazo by'ubukene n'ibindi byose ni ibibazo byinshi byugaje u Rwanda, ntabwo rero bizakemurwa n'ababiteza, ahubwo ibibazo bizakemurwa nuko twiza tuzakora ubuhirimbanyi nyabwo bwa buri nyabwoko, maze tukareba uburyo twashyira hamwe ibibazo bikarangira, abanyarwanda tukishima tukanezerwa. Nawe tuzahura abantu bavuga bati bibaye ahangaha, nawe ukwitsara ugategereza ngo bizakugeraho. Hari intege namukuru arinda nawe uvuga ejo bundi, ariko uvuga ejo nawe ubundi wazasanga nawe yicaye ku gatebe nawe biri kumubaho, cyangwa se n'undi wese. Ibyo rero birareba umunyarwanda uwo ari wese burya, kuko icyorezo cyateye ahantu baraba bagomba gushaka uburyo ikintu bagikemura neza kandi kikarangira neza mu mahoro, kuko ubutegetsi burya ntibuhora mu ntoki y'umuntu umwe, ahubwo hari igihe buhisirikira bukamuvamo bujya mu zindi. Birareba rero uwo ari we wese kugira ngo ikibazo turebe uburyo cyarangira. Kandi mbashimira cyane, nanashimira n'abanyarwanda bari hanze baba hafi y'abari mu gihugu n'abari mu gihugu, kandi nabo mbashimira. Buriya na Kangondo nabo bagerageje nibura kwirwanaho, uko mubwire muheruka mu Rwanda kera ahasenye, aho wasenywe ni henshi muravuga ntuza hariya mu gihugu cy'abakene, ariko iyo uri kwerekeza ku giti cy'inyoni yaturutse Nyabugogo, igice cyose cyo munsi yaho kirasenye cyose. Kandi abari bahari hari abo twavuganaga bati mutuvugire se ko mutivugiye, bati baduhaye amafaranga ngo ikode gusa, niba ngo barabakodesheza amezi angahe, niko bavugaga. Ariko hose harasenye, bahita mu manegeka kandi barasanzwe abantu bamaze imyaka n'imyandiko. Ubwo rero n'ibyo ngibyo akarengane kazashira mu gihe katazaba gakiriho cyangwa bagateza batazaba bahari, bazaba bicaye hariya bareba ibyo abashikeneye amahoro kandi bakeneye n'umwe rw'abanyarwanda nyabyo igihe bazaba bari ku butegetsi bicaye bari gukora ibintu neza uko byifujwe. Urakoze cyane kandi ukomere n'abandi bose.
Urakoze cyane, reka tugushimire. Ejo nzagushaka, nzagushaka ukomeze gukurikirana amakuru, tuzaguha ijambo mu biganiro byacu by'ejo kubera ko hari byinshi abantu bakwiye gukomeza kumenya. Mwakubita mwese twabanye rero Dr. Kambanda ndetse nawe uduhamagaye turi mu Rwanda n'abadukurikiye mwese turakunda kuri Radio Itahuka. Mukomere mukomere mwese turabakunda, bitinde bitebuke tuzatsinda intsinzi y'Abanyarwanda. Sutire mwari muteze amatwi Radio Itahuka na dushoreje gahunda zacu z'uyu munsi. Mugire ibihe byiza, turabakunda mwese. Yasaje Ndayizeye.
Ndabarahije.